Ngiyabonga mfowethu Neville, inkosi kubusise. Asibe silokhu simile okomzuzwana nje sisakhuleka, asikhothamise amakhanda ethu manje futhi bonke labo abangathanda ukukhunjulwa kulo mkhuleko, phakamisani izandla zenu nithi iNkulunkulu yimina.
Most holy and gracious God, we bring this
kuNkulunkulu ongcwele kakhulu nonomusa, siletha laba bantu phambi kwakho nezicelo abanazo. Bacela ukukhunjulwa futhi inkosi, isandla sami siphakeme naso. Ngikhulekela kuwe ukuba ube nomusa kithi. Wena uyazazi izidingo zethu futhi sizokhuleka njengoba wena wasifundisa ukuba sikhuleke.
Thy kingdom come, thine will be done.
Mbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Baba, sizocela kulobu busuku umusa wenkululeko kamoya ukuze sikwazi ukulethela abantu iqiniso levangeli nalokho esikukholwa ukuthi kungumlayezo waleli hora webandla lakho. Nkosi, sikhulekela ukuthi siyingxenye yalelo bandla elizobizelwa ngaphandle ezinsukwini zokugcina. Baba, uma singesiyo leyo ngxenye, kodwa-ke yembula kithi kufanele sikwenze ukuze sibe yileyo ngxenye. Futhi sipho umusa, amandla kuleli hora lokuvivinywa okuphezu komhlaba ukuvivinya bonke abakhe lapha. Siphe okomoya wakho ngcwele ukuba usihole futhi usiqondise ukuze sikwazi ukuthi ekugcineni ekupheleni size kuwe ngokuthula ngalokho kuphila okuphakade amakholwa akade lokhu ekubhekile kusukela ekuqaleni kwesikhathi. Sisize Nkosi, sicela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Impela ngiyabonga ngenhlanhla yokuba ngiphumele lapha kulobu busuku nangomusa kaNkulunkulu esiphiwe wona ngoJesu. Bese ke mayelana nomlayezo namhlanje kuseni, manje ngifuna wonke umuntu aqonde ngokucacile. Manje ngiyethemba kuNkulunkulu ukuthi akusiso leso sikhathi, niyabo, kodwa umlayezo uliqiniso, umlayezo uqinisile. Kuzoba ngesinye isikhathi uma lesi kungesona lesi sikhathi, futhi kubukeka kakhulu kunjengaso isikhathi. Ngize ngazizwa njengoPawulu wasendulo owathi, angigwemanga kunitshela lonke icebo, niyabo, konke okufanele kwenziwe. Kube khona into eyodwa engiyenzile kulokhu kusa engizisola ngayo ukuthi ngiyishilo. Ngibize igama lomfowethu engicabanga ukuthi usephutheni, bengingafanele kwenza lokho. Ngilibize neze igama lomuntu futhi uma ithephu kungenzeka iwele ezandleni zakhe, futhi ngifuna ukumbona ngikhulume naye ngoba ngicabanga ukuthi umfowethu indoda enkulu, indoda elungileyo eshumayele khona lapha epulpiti, umfowethu David Du Plessis. Futhi bengingaqondile ukubiza igama lakhe, bengikhathazeke ngomlayezo nokunye ngokuthi noma ngabe kungathiwani uma-ke kuye lesi sikhathi, futhi ngalibiza igama lomfowethu. Angikwenzi lokho, ngiyazisola ukuthi ngikwenzile. Ngiyamthanda umfowethu David Du Plessis, ongumfowethu, futhi ngicabanga ukuthi indoda ekhaliphe njengaleyo ifanele ibe ngeqondiswe kakhulu embhalweni. Ngiyalitshela ukuthi kuyini, kungukuthi inkulumo uDavid nami sibe nayo. Wake wakhulumela mina emihlanganweni, washumayela ekulo ngcoleli pulpiti kumbe endlini yokukhonzela endala khona lapha esepulpiti, futhi umfowabo uJustice wayengumhumusheli wami eNingizimu Afrika lapho engibuya khona. Futhi bavela emndenini okahle, ikhaya labaphentekostali, umuntu okahle ngempela uDavid wayenguye, ngiyakholwa, umphathisihlalo ngesikhathi we-World Pentecostal Assemblies nakwi-Pentecostal World Conference wayengomunye wabaphathizihlalo. Futhi kamuva ufika e-United States wasezinza ngaphandle Texas nomfowethu Gordon Lindsay wase-ke evele eqala ukushumayela ezungeleza ezindaweni ezahlukene. Kodwa okwakuyikho lapho engicabanga khona ukuthi umfowethu othandeka kakhulu wenza khona isiphosiso, njengoba nje nami nginjalo, kumbe noma ubani omunye, wasuke wase eqala ukuphathelana nezokubukeka kahle. Wayelokhu ekhuluma ngePrinceton University nezindawo ezazimema ecabanga ukuthi wayenza lokho kokuyikho futhi wayehlohla ifolishi emshinini ngo yabo futhi nokujabula kunjalo njengoba kungekhona lokho kuphela kodwa I full gospel businessman exhasa umhlangano wami emhlabeni wonke wonke niyabo ngiyabathanda labo bantu niyabo kodwa ngempela ngempela angivumelani nabo phezu kwezimiso abayizo basukile lapho khona izimiso zabo abaziqalayo futhi manje sebefana nje njengenye ihlangano nanoma yini niyabo futhi okuyikho abazami ukuhlala bengamapentecostali kodwa bazama ukuxubanisa ipentecost nakho konke kwalo ndawonye futhi kubukeka kimi sengathi umfowethu Duplessis emangalisayo indoda kahle kanjalo biyokwazi ngokwenele mayelana nombhalo ukuthi nxa ebona izintombi ezilele ezizama ukuthenga amafutha isikhathi sesedlule niyabo kumbulani ngenkathi ifika ukuthenga amafutha kwakungekho mafutha ayesasele lowo ngumbhalo futhi yathi siphela amafutha kwawenu ebandleni kodwa ayizange wemukele ingahle igxume phansi naphezulu ikhulume ngezilimi nanoma yikuphi okunye kodwa ngokwezwi likankulunkulu uqobo ayizange wamukele futhi yayiphandle bomnyameni obungaphandle futhi kwaba khona ukukhala izinkembezi kulila nokugedla amazinyo ngenkathi umlobokazi okhethiweyo esengenile intombi ehlakaniphile yayinamafutha esibanini sayo manje ngiyayazi enye indoda ukuthize okwenzeka nje ngilingilanga okuyikho laba bantu abakahle niyabo bathole okuncane niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ukubamba okuncane phakathi kwabantu futhi into yokuqala uyazi bezokuthi nguNkulunkulu lowo owenza lokho futhi izikhathi eziningi ngudevel owenza lokho niyabo uJesu wayenethuba lokuza phambi kokaHerodi wayekade enalo ithuba phambi kwabaningi futhi babefuna ukumsebenzisa kube ngumbukiso niyabo yilokho kuphela abazabe kukwenza kwiPentecost iPentecost iphuma kulezo zinto ukuba yahluke futhi njengengolube ekuziphixeni kwayo nenje ebuhlanzweni bayo ibuyele emuva ngqo futhi manje semkhandlwini wenkolo yonke yobuKristu niyabo kubi kakhulu kuyihlazo uNkulunkulu ugcina ngimncane futhi angithobise ukuze embule iqiniso lakhe niyabo angizange ngifise ukwenza lokho akusikho ukugqama futhi akusikho ukubhebhezela nokubenyezela kulo izwe mangithathe indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi mangihlale nezwi manje ukukhuluma ngomkhandlu wenkolo yonke yobuKristu uzigcilise neVatican niyakholwa ukuthi bangazigcilisa ezwini na bangahle bakwenze enhlanganweni kodwa bangeke ezwini niyabo kunjalo ngakho akukho lutho olungaxegizwa niyabo inhlangano kuyafana konke yonke into iyafana kusemgqeni ngokuphelele umama nendodakazi kodwa nqa sikuza kulelizwi ngiphambene ngokuqinile neMethodist neBaptist namaPresbyterian njengoba ngiphambene nobuKatolika ngoba ngumama nendodakazi ngokwalelizwi yilelizwi ngi ngalo niyabo leli lonke izwi lalo manje lo mfowethu oligugu yena nomkakhe bangabangane engisondelene nabo abaningi benu balibonile iphephabhuku lapho ukuthi kwenzeka kanjalo ukuthi lowo oligugu mfowethu ongumthunywa kaNkulunkulu angake avumele umkakhe umuntu othize wamtshela ukuthi wayebukeka njengoJacqueline Kennedy futhi wazenza zaba yisihlonti esibheke phezulu okunye kwalokho kugunda ezinwele kukhulukazi nento kuyini na uzimbandakanyana labo bantu bohlobo olunjalo ngaso sonke isikhathi futhi ekugcineni indoda elungileyo ithethe isifazane ongalungile uyoba phakathi kokuthi uba ngowesifazane olungileyo noma ngiqonde ukuthi indoda elungileyo ithethe isifazane ongalungile uyoba phakathi kokuthi uba ngowesifazane olungileyo noma owesilisa abengo wesilisa ongalungile ngikhombise uhambisana nabo ngizokutshela ukuthi wena ngubani niyabo izinyoni zohlobo lulodwa zindize ndawonye deda intweni ubucwebecwebe ngehlela phansi emayini ngelingelanga le yesiqongweni sezintaba phezu komugqa weArizona neMexico umfowethu uSatman nami ohlezi lapha wayephezulu lapho sindawonye futhi ngangena phakathi lapho futhi ngahamba ngakhipha inqwatshana nalokho ukubukeka njengegolide ngcamashi kodwa okuyiyona ndlela kuphela ungasho ngayo ukuthi akusile igolide kucwebezela ukwedlula igolide kuyacwebezela futhi igolide licwebezeli liyakhazimula niyabo futhi kubizwa ngokuthi igolide lesiwula alibizi ngisho kakhulu njengedwala elikulo libizwa ngomkhiqiza nsimbi ngicabanga ukuthi ososayense basho ukuthi amanzi neasidi evuzayo lezinto akuzange kufike lapho ngokwanele ukuqinisa bese kukuletha endaweni ukukwenza kube igolide ngakho kucebezela kangcono kodwa akunaso isithako semvelo kukho futhi leyo ndlela nje inqwaba yobuKristu bokuzenzisa kuyiyo niyabo kuyocebezela futhi njengeHollywood kodwa ibandla liyakhazimula ngevangeli manje omunye udade wethu lapha uBilly usanda kungitshengisa ube kahle ngokwenele kuhamba ayolandana liphephabhuku life lesi sithombe futhi asikhulise salezo zingelosi ezisikhombisa futhi sithathe sithunyelwe kimi ileso sithombe futhi manje uma nizoqaphela lapha njengoba kwakusuka kwenyuka kubuyele emuva ngenkathi izingelosi sezethule umlayezo wazo kwakusesimweni sesivivane khona impela engalitshela khona izinyanga ezintathu kungakenzeki ngendlela kwakuzoba ngayo kunjalo na futhi ingelosi eqhamileyo amaphiko ayo engemuva eceleni emuva ebuyele ngemuva niyakhumbula na futhi yathi yayinekhanda layo iza ngaleli jubane aniwaboni ngisho namaphiko lapho na futhi nanso ingelosi lapho ngendlela impela okwashiwo ngayo manje nguNkulunkulu kuphela ongenza lokho bane sithombe esitshwetshuliwe sibekwe lapha futhi sowesifazane owathi izikhathi eziningi abantu bathi ekwa ukwahlukanisa ukuthi lo muntu usibekelwe yithunzi lokufa ithunzi limnyama manje bathi awu uyakusho nje lokho niyabo lokho ngabantu abangeke bahamba indlela yonke abakwazi ukubona lokho bangamemeza kanye nawe bangakhuluma nawe kodwa nxa sekufika empeleni ekukholweni yikho konke umphefumulo wonke nomzimba abakwazi ukukwenza ngakho kodwa niyabo uma uNkulunkulu ekukho futhi ekhuluma iqiniso lesi isikhathi sokugcina somlando lokhu ngokokugcina komlando wezwe ngokuvala asisayikubakho isikhathi sukulumbe uNkulunkulu ufakazisa konke kokubili okomoya nokobusa yenze ngenkathi ngithi umfanyana insika yokukhanya ibukeka njengenkanyezi bangangikukhumbulayo izikhathi zakudala babevamise ukuyibiza ngenkanyezi ngenkathi ibonakala ezansi lapha emfuleni ngenkathi ethi njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa manje ekugcineni leyo yehlela phansi nesithombe sathethulwa sayo sasivamise ukuba naso isisode lapha ndawo ya bathi singali kholeni angikwazi ukusibona ngokwesayense kuyafakaza ukuthi lelo liqiniso futhi manje futhi yithi abantu babe sibekelwe yithunzi manje nango wesifazane wayekhona isithombe sitshetshuliwe nasiya isivamileyo njenga noma yisiphi nje esike isithombe sitshetshuliwe njengomunye thatha lesi umshini ngathi umuntu wayemangala ngalokho futhi wathi kwesifazane usibekelwe yithunzi lokufa unomdlavuza kukhona ithunzi limnyama waphenduka wathubule isithombe wesifazane ube lapha ukuba afakaze futhi kungenzeka ukuthi usekhona lapha kulobu busuku ngakho konke ngikwaziyo niyabo
now there is the woman with like a black hood over
manje nango wesifazane enoku njengomgaxo omnyama phezu kwakhe kulungile manje nabo bufakazi besayenza ukuthi lokho liqiniso kuthi masinge emva kokuba wesifazane eseminyezele ukuthi useyaphila batho bulezi thombe futhi kwakungekho lapho yini eyashaya ingilazi yekoqo kukhanya ikuhambise engamsebe munye ngaleyo nkathi na futhi yini eyasalayo lokho akuzange kwakungekho ingilazini yekoqo kukhanya ikuhambise engamsebe munye ngenkathi kubinyezelwa ukuthi wayesephulukisiwe na niyabo manje ngimi lapha nganitshela ukuthi izingelosi yayiza Mfowethu Fred engomunye ngimbonile Mfowethu Fred esikhashana lesedlule ngicabanga ukuthi ubekhona ngqo ngapha kodwa ngimgejile ndawo wo emuva lapha kunjalo wayemi phakathi kwemayela amabili noma imayela nengxenye noma amayela amabili lapho engangikhona wakuzwa ukuqhuma walize idwala nako konke kunye ngekathi kusakazeka kunjalo Mfowethu Fred na futhi yayilapho ke izingelosi ezabuya nomlayezo futhi nakho kukhona ngisho nase Mweni sisivivane njengoba ngalikhombisa ukuthi kuyoba njani phakathi lapha ngalitshela ukuthi ziyobe zimi kanjani ngangingakahambi isithombe sitshetshuliwe emva kwesithombe sitshetshuliwe izwe lonke kwatshetshulwa kwaze kwayoshaya eMexico kungamamayela ngamashumi amathathu kuphakama namamayela ngamashumi amabili nesikhombisa kuvundla kukho futhi kuphakeme kakhulu ngangokuthi ngisho umswakamo kumbe lutho olunga umswakamo awuhambi wenyuke cishe ngamamayela ayisishiyagalombili kumbe ayisishiyagalolunye ukuphakama khona-ke zazingaphandle kwendawo lapho khona okungekho lutho olungenza umswakamo niyabo futhi lokhu ngicabanga ukuthi kwakungamamayela phakathi kwamashumi amabili nesikhombisa kuphakama namamayela ngamashumi amathathu kuvundla kwakho kumbe kwakuphakathi kokuthi kwakungamashumi amabili kumbe amamayela ngamashumi amathathu kuphakama namamayela ngamashumi amabili nesikhombisa kuvundla kukho okukodwa noma okunye iphephabhuku ilife yayiluqukethe kumbe ayilukhu kwakuyiliphi ilukhu kumbe ilife na ilife iphephabhuku ilife ngicabanga ukuthi ngomeyi ziyishumi nesikhombisa ukukhishwa yilo manje nakho-ke ngokwesayense ubufakazi bokuthi kuliqiniso ngakho-ke asikhathazeki ngokuthi ngabe kuliqiniso yini ngakho kokubili ngokwesayense nangokomoya nalokho okwashiwoyo kuyafezeka ngakho umlayezo wezimpawu eziyisikhombisa ekuvaleni kwazo lowo ngumlayezo webhayibheli lonke izimpawu eziyisikhombisa luvale itestamente elisha futhi lilinameke dungophawu yiqiniso lelo manje siyazi ukuthi lokho kunjalo ngokuzwakalisa kwesiprofetho ngokwesayense nangezwi ukuthathu kunikeze ubufakazi kukho ukuthi kuliqiniso ngakho-ke siyazi ukuthi sisesikhathini sokuphela silapha angazi ukuthi kuphele kangakanani ngiki akasoze asazise lokho ngoba ukufika kwakhe kuyoba njengesele busuku bangane bami mfowethu dadewethu asivele sizilungiselele noma ngabe kwenzekani masibe msulwa qobo lwethu nje niyabo ngoba izwe liyovele liqhubekele phambili abasoze bazi ngisho nokuthi sekwenzekile lapho iminyanga yomusa usuvaliwe abashumayeli bayobe beshumayele insindiso bebenze abantu baphenduke baziqhubekelele phambili nje njengoba kwakuhlale kwenza kweminye iminyaka futhi kwenza kuzokwenza kulo nyaka nofitho luyoba masinya futhi lusheshe kakhulu ngangokuthi izwe aliyukubagetsha ngisho ukuthi sebehambile kunjalo abayikwazi lutho ngakho iyafika amthathe isinyelela liyobe seluhambile abayikwazi lutho ngalo ngakho yibani semkhule kwenu ningikhulekele ngize nikhulekela asazi ukuthi lelo hora liyoba nini kodwa sikholwa ukuthi kuzoba maduze gedani ezintweni ezithubezelayo hlalani nevangeli yabo hlalani khona lapho manje futhi nikhuleke manje uBilly ungibhalele incwadi lapha kumain othi njalo futhi wathi kukhona befuna ukubusisa ingane uma lokho kunjalo na phakamise isandla sakho uma uthize ya izingane ezimbili kulungile zikhuphuleni khona manje nomfowethu nevili futhi angazi noma udadewethu opiyaneni angeza ngapha okumzizwana nje ukuba kubusiswe ingane azifuni ukushiya lutho ngaphandle manje khumbulani ngalesi sikhathi kusasebusuku inkosi Thanda ngizoba sedolobheni lase-New York futhi siya lapho enkundleni yempi ukulwa ukuhle kokukholwa ngakho khona lapha nje dade uma uthanda khona lapha ngaphambili futhi ngizobaqukula yebo mam ngiyabonga futhi manje bangaki abazongikhulekela na manje uma unkulunkulu ethanda okungukuthi ngethemba ukuthi uyathanda ngesonto iviki uma kulungile kumfowethu neville ngesonto iviki ngizobuya futhi endleleni yami ngibheke eLouisiana futhi ngime ngale ngenzele umhlangano lapha ebandleni ngifuna ukunibonga nonke ngomusa wenu lelo ninikazi elangithumelela lowo swidi yenhla lapho ngiyakuthakasela lokho angazi ukuthi ninikazi belungubani omunye ungithumelele ibhokisi likaswidi namanye bolana aphafukayo kanjalo ubumnandi ngempela ngisuthi wona njengamanje futhi ngiyabonga futhi nicabanga ukuthi lezo zinto ezincane azisho lutho kangako na impela kuyasho uPaul Ncwane nabehlukene bengenisa izipho zabo ezincane zothando futhi bekhombisa uPaul futhi bebanikeza nezinto ngiyakuthola niyabo anazi ukuthi ngikuthakasela kanjani uNkulunkulu alibusise ngizokukhumbula niyabo ukukhumbula kangakanani-ke yena lokho enikwenze kwabancinyane balaba abancane bami nikwenze kimi niyabo manje umusa uyobonakaliswa nxa umusa unikezelwa Manje sinontanga bahle abancane lapha ngifuna nihlale lapha ya bese nicula ubangenisini kamuva kulungile nina bafowethu khuphukelani lapha umzuzu nje hey nango ukuqala amehlwana amabili ansundu angibukayo nokukhulu kumamatheka ukubukekayo intombazanyana ubani yena Sharon Rose lelo igama elikhulu kimi ngele ntombazanyana yami siyasishiya na metha engakazalwa uma kwakuzoba intombazanyana nanizokwetha ngo Sharon Rose efanele kuba yiyo niyazi ukuthini angazi ukuthi niyakwazi yini noma cha ukuba umkami ubemi lapha mhlawumbe ubeyocisha quleke lena ingubo ehuhlobo lufanayo intombazanyana yami yayinayo ekubusisweni uSharon Rose omncane lona mhlawumbe sengathi lona angaphila lapho uNkulunkulu umthathile wamkhuphula wami ubani sibongo sakho na nkosikazi futhi ungwalapha edolobheni na Chicago futhi United the way to good man uNkulunkulu anibusise Niyazi uSharon wami omncane wayebukeka kanjalo angiboni ukuthi ukhona lapha umkhumbulayo ukuthi wayebukeka kanjani wayenamehlwana ansundu kanjalo njengonina intombazanyane nomoya omuhle ngempela nezinwele zimnyama nje ethi indlela kangakanani ngani na izinyanga ezinhlanu waye nezinyanga ezisishiyagalombile ngenkathi uNkulunkulu embizela phezulu ngimbonile kancane emva kwalokho niyayazi indaba ninayo ekhaya isetapini uSharon Rose uvela ezweni ngaliphendula lisukela entebeni yaseSharon futhi wayedinga incane yazo ealtari lakhe ngakho wayithatha niyabo futhi ngiyobuye ngibe naye futhi Sengathi uSharon wakho mncane ngaphila kuba agcwalise impilo ayezo yiphila lapha emhlabeni futhi sengathi angaba nani inkazimulweni njengoba ngizizwela ukuthi uSharon wami uzoba nami sawubona niyabo ukhuluma ngentwanyane nobungani awubheke lokho uyazi mamathekela nje asikhothelise abakhanda ethu As I hold this little tray. Unkulunkulu othandekayo njengoba ngibambele ligugu lincane uSharon Rose omncane uyazi enhlizweni yami Nkosi engikucabangayo ngakho angidingi ukuba ngikuveze. Ayibusise inkosi uNkulunkulu esiphala amagugu amancane ezinhlizweni zethu. Busisa leli khaya la kwa Goodman sengathi abazali bangahlonishwa okungukuthi kunjalo bahlonishiwe kuba negugu elinje ekhaya sengathi lingahlala ekhaya labo Nkosi. And if there is a tomorrow futhi uma likho lekusasa menze abe ngosifazane ohloniphekile wakusasa futhi manje Nkosi uNkulunkulu ekulaleleni kulokho osiyale ngakho ngesibonelo sakho ukuba kwenziwe wathatha abantwana abancane ngezingalo zakho futhi wababusisa wasewuthi vumelana abantwana beze kimi And they bring the baby to me. Futhi baletha ingane kimi ngiyinceku yakho njengoba washe izincikili zakho ukuba ziqhube umsebenzi wakho futhi lapha kumi izinceku zakho umfowethu Neville nomfowethu Caps nami. Now Lord God from the arms of the father and mother. Futhi manje Nkosi uNkulunkulu kusukela ezingalweni zikababa nomama sikunika uSharon Rose Goodman omncane esimnikela abe yimpilo yokukhonza egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu alibusise abahlana abancinyane ngaphandle kwalo kuhle kakhulu uNkulunkulu akubusise mfowethu Goodman uNkulunkulu akubusise dadewethu Goodman futhi sengathi inkosi ingabusisa uSharon omncane sawubona mfowethu manje ake sibone ngingi Annette kulungile ngabe kunjalo na William Annette James William Annette lowo ngumfana omuhle Niyazi ezinye izinto esinazo ezifanayo yena nami sesivele amagama bese ke sigama izinwele zethu zibe nendlela ngokufanayo niyabo ungumfana omuhle uJimmy ngiqagele nimbiza kanjalo uJames khona ke kulungile angazi noma ngingambamba yini angazi manje Jimmy awu singobhuti ngempela niyakwazi lokho anikwazi na kulungile asikhothamise amakhanda ethu Nkosi uNkulunkulu ulibusisile lelikhaya ikhaya lakwa Annette ngalomfanyana omuhle futhi ngikholekela ukuthi ubusise uyise kunina abathandekayo bakubo bangamaKristu ukuthi uyise ulwe kakhulu kangakanani labo sikilidi nezinto ezehlukene kusukela ngelingilanga kufika ngo isho kanje inkosi waye njengosifazane wayephikelele ukuthi wayezoze afinyelele lapho Nakuba ibhizinisi lakhe wesilisa lamehlulekisa futhi yonke into ibonakala sengathi iyehluleka. Ubelokhu eyithatha ingxenye yemali yakhe futhi walindela ingxoxiswano. Emva kwengxoxiswano kwaze kwathi ngokunye okusa kwenzeka, wakholwa ukuthi kwakuzokwenzeka. Manje uletha lo mfanyana umbusise ngaye. Oh Nkulunkulu, isithelo sokuhlangana kwabo. Ngiyambusisa lo James William Annette omncane egameni lika Jesu Kristu. Nike impilo ende. Menze abe yindoda efanele evangeli lakho lakusasa. Uma likhona kusasa futhi kokugcina embusweni ozayo, sengathi singaba lapho ndawonye.
We lay our hands up on him.
Mina izinceku zakho sibeka izandla zethu phezu kwakhe futhi simnikele kuJesu Kristu ngenxa yalempilo yokukhonza. Amen. Busiswa uNkulunkulu akubusise mfowethu. Kusekhona abanye ababili na laba basengabafanayo kulungile. Ngikholwa ukuthi ucishe wangiphakamise sikodlele sokuba mina ngiphakamise wena. Lona ngu Alfred futhi uAl noMartha dedela ibandla nje. Ngithanda bababone abantwana. Ngiyacabanga nxa bese bancane bebasha banomoya omuhle. Manje asibeke izandla zethu phezu kwabo. Ngokunjalo uNkulunkulu Somandla, thina izinceku zakho sibeka izandla zethu phezu kwalaba abantwana, umfowethu omncane nodede wabo walomfanyana abasanda kubusiswa lapha. Sibeka izandla zethu phezu kwabo ukuba banikelwe besuka kumama nobaba baye ezingalweni zikaJesu Kristu ukuba babe ngokuphila kokukhonza egameni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu anibusise Al noMartha dadewethu, kuhle kakhulu kunibona futhi. Inkosi ibe nani. Lo mfo mncane heyo ngomfana olungileyo, ngangivamise ukwazi ukukama izinele zami zibe nendlela kanjalo. Yabo, ubani igama lakhe na? Ke Harold Keith Walker, umfana omuhle kanje. Angazi nje, angazi niyabo, ungibuka sengathi angahle akwazi, angazi noma ngingambamba yini. Ngabe kunjalo Keith na? Oh, ungumfana omuhle impela, akasuye umfanyana othandekayo yini lowo na? Terrell Keith Walker.
Almighty God, from the arms of the parents to the arms of the
Nkulunkulu Somandla, ukusuka ezingalweni zabazali kuya ezingalweni zikaJesu Kristu, uTerrell Keith Walker umncane, sibeka izandla zethu phezu kwakhe kumnikeleni kuNkulunkulu Somandla.
As a father and mother so desire.
Njengoba ubaba nomama befisa kanjalo ukuthi lengane iyokhuliswa ngokuyala kukaNkulunkulu. Uma likhona kusasa, menze abe yinceku efanelekile yalokhu kunikelwa. Ngokuba thina izinceku zakho sibeka izandla zethu phezu kwalengane futhi sinikele inkosi uJesu Kristu. Amen. Busiswa mfowethu Walker, ngabe lona ngudadewethu Walker na? Kuhle ngempela, unomfana omuhle sengathi uNkulunkulu angakubusisa. Kulungile mnumzane. Yeah. Intombazanyana umfowethu Grimsley owethu Grimby, ngiyakuphambanisa lokho, nginomfowethu Grimsley, ngilokhu ngicabanga umfowethu Grimby uletha le ntombazanyana futhi ngenkathi izalwa yayinequbu elikhulu ebusweni bayo futhi ngayikhulekela nequbu lasuka. Futhi manje bafuna ukukhuleka ngoba ngabe abazali bangamaKristu na? Abasiwa amaKristu futhi besaba ukuthi umoya omubi uthatha umntwana futhi bafuna ususwe. Asikhuleke. Nkosi Jesu, phezu kwalo mntwanyana njengoba kwencika phezu kwe-altare, okungukuthi wena ukhombise umusa kususa ithumba eliyiqhuba emlonyeni wakho. Manje umoya omubi uzama ukuthatha impilo yomntwana. Akungabazeki ukuthi ubungayisebenzisa le ntombazane futhi uceba ukukwenza ukuthi usathane uzama ukulithandela icebo. Ngakho-ke siyamyala usathane egameni likaJesu Kristu ukuba asuse izandla zakhe naye uqobo adede kulo mntwana. Njengoba simnika inkosi uJesu Kristu ngenxa yodumo lukaNkulunkulu. Amen. Futhi uGrimby uyakholwa, umntwana osemncane kabi ukuba angaba nokukholwa kodwa uyokholwa.
I love him, don't you?
Ngiyamthanda ninjalo nina na? Ngiyamangalisa. Manje wonke umuntu ngiyethembisile kulobo busuku ukuthi ngizophuma ligamenxa lesishiyagalombili. Ngakho lokho kunginika ingxenye yehora. Angazi manje mayelana nalokho. Ngingahle ngithi kancinyana ukwephuza kunalokho. Kodwa masithi manje ngiyajabula ukubona umfowethu Dawu lapha kulokhukuza. Futhi angazi ukuthi enye indoda ihambe yavekaphi. Kodwa kulokhukuza uma eke wakhona afana naye. Bekukhona indoda ebihleli khona emuva lapho ibifana naye insi. Ngathi uyena umphimfowethu Dawu ngabheke emuva naphambili futhi bengizokusho futhi bengingene shiye emlayezweni. Neyazi umfowethu Dawu ubukeka njengoba ubuhlala unjalo nje. Ngiyajabula kakhulu ukumbona ekuleso simo. Kwala maduze nje benginocingo oluvela kude eTucson ukuba ngimkhulekele futhi ukuthi kukhona okunye ukuthize obekwenzeke kuye. Umfowethu Dawu ngiyacabanga namashumi ayisishiyagalolunye kumbe kungenjalo amashumi ayisishiyagalolunye. Lunye nanye uneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala. Ngiyakholwa noma amashumi ayisishiyagalolunye nanye futhi umzimba wakho ulokhu wehlela phansi, kodwa ziningi izinhlupheko zolungileyo. Kepha uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Futhi ngesinye isikhathi lapho umzimba usufika endaweni lapho ngeke khona usabamba uhlanganise, ngiyazi ubambe isandla nakuba kuyigabade lo thulo uNkulunkulu wethembisa kulivusa futhi ngezinsuku zokugcina. Futhi ngibonga kakhulu. Ngiyamkhumbula umfowethu Dawu ngenkathi engena ecibile lapha ukuba babhaptizwe egameni likaJesu Kristu. Futhi wayengenazingubo lapha ukuba babhaptizwe ngazo, kodwa wayefuna ukuhamba noma ikanjani. Futhi uNkulunkulu ube nomusa kuleyo ndoda. Cabanga nje usedlule ngeminyaka engamashumi amabili sikhathini uNkulunkulu amethembisa sona. Nabo uma lowo kungesiwo umusa futhi lokuwelele ngelekelanga enokwehluleka kwenhliziyo okuphelele nokuhlaselwa yinhliziyo. Ngiyabonga phezu kwalokho futhi ukuba uNkulunkulu akayiphulukisanga leyo ndoda futhi ayenyuse isuka lapho khona lapho. Futhi ngiyakholwa kusukela ngaleyo nkathi umelaphi wakhe usifile. Ngabe kunjalo na? Mina ngiyaqoya ukuthi ngisho umelaphi womJuda owayemnyanga nezinto futhi wamayiholo futhi wakhuluma nami ngaye useshonile. Bo hey kangakanani lujule kangakanani uthando lwakho oh Nkosi lukhulu kangakanani uthando lwakho. Manje sinamaduko athize lapha esizokhulekela phezu kwawo emizuzwini nembalwa nje, kodwa ngizokhuluma kancanyana ngokukholwa. Sizobeke sesibone ukuthi iNkosi iholela kuphi, ukuthi sizokwenzani kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke. Awu asikushiyele kuye nje, leyo yindlela engcono ezidlula zonke. Oh ukuhlala ndawonye ezindaweni zasezulwini. Ngikhulume nabanye babangane bami namhlanje emva kokuba sengiphuma eBlue Ball laphaya, futhi ngithe nizo hlalela inkonzo na?
Yebo.
Ngathi nizodingeka mhlawumbe nishayele kuze kube ngeleshumi lambili kumbe lokuqala ngqo. Babheke ukuba bafike ekhaya lapha ngelesithupha ekuseni. Kuyizindlela ezikude impela, khumbulani bangumuntu futhi bayakhathala njengami nje. Kude ezanze eTennessee nangakulezo zindawo bayahamba. Inkosi babusise. Ziningi kakhulu izinto ebengingazisho ngivele ngithathe sonke isikhathi, kodwa angitholi ukunibona kaningi futhi ngiyakuthanda nje ukukhuluma nani ngandlela thize. Kodwa uma ngingakutholi ukunitshela konke ngikucabangayo ngani lapha, niyabo ngifuna ukubatshela labo bafowethu abanye babo bakhiphe amabandla abo. Umfowethu Jackson lapha kulokhukuza unikeze lokho kuhumusha ubuhle kokolimi olungaziwa. Omunye umfowethu akhulume ngalo futhi eqinisa noma isekele ukuthi bekunguNkulunkulu. Nikela qaphela, akazange athi bekungesilo iphutha, akazange asho ukuthi bekungenjalo. Uvele nje wanikeza isexwayiso ukuba kulalelwe. Niyabona yabo, ngakho umfowethu Junior ubelapha kulokhukuza futhi ukhiphe ibandla lakhe. Futhi ngiyaqonda ukuthi omunye wabafowethu abavele ezansi, amanye ababandla avela lapha eSellersburg. Nomfowethu Radel ubelapha kulokhukuza, angazi noma balapha kulobo busuku noma cha. Kulungile lapha futhi kulobo busuku. Awu Inkosi kubusisa mfowethu Radel. Nawe nje angikwazi ukukubeka kahle lokhu nje engikucabangayo, kodwa mhlawumbe awu nxa sesifika ngale kwelinye icala ngifuna ukuhlala phansi nani iminyaka elishumi lezinkulungwane nje kukodwa. Niyabo khona ke niyabo siyoxoxa ngakho konke futhi ngekathi ukuvuna kusavuthwa nezisebenzi ziyindosana asimbe singene kukho impela ngenhlanhla kungahle kube khona isono esihle zeduzane kungahle kube nothile ungahle kulokhu kusuka guqule yonke inkambo futhi kuba bekube sise isikhathi namhlanje kuseni kulobu busuku bezingahle zivalwe izincwadi khumbulani akasayi kubakho omunye oyobuye angene uma lawo magama esehlengiwe ngaphambi manje wonke umuntu akalalelisise impela ngaphambi kokuba ngifunde umbhalo bonke labo abayoke bahlengwe uNkulunkulu ufake igama labo encwadini yokuphila iwundlu ngaphambi kokuba izwe lize lifike ekudalweni bangakiko kwaziyo lokho na lowo ngumbhalo futhi umphiki uKristu ezinsukwini zokugcina uzoba seduze kakhulu njengento yangempela ibandla langempela yonke into njengoba uJuda wayenjalo kuyoze kudukise labakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka ngabe kunjalo na kodwa akekho umuntu ongeza kuJesu uma uNkulunkulu engamthumi nakho konke lokhu uNkulunkulu akupha yena kuyoza kuye futhi nxa esethatha leyo ncwadi igama lokugcina niyabo bonke unyakeliwe luthela wabadonsela ngaphandle bonke unyakeli kaWesley wabadonsela ngaphandle bonke iminyakeli ehlukene nonyaka wamaphentekostali badonsela ngaphandle bangapha abayikwahlulelwa kanye nabo bayahlwitha bese kuthi-ke lapho igama lokugcina seliphuma elafakwa encwadini yokuphila iwundlu elahlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe nxa lelo gama lokugcina selihlengiwe umsebenzi wakhe usuphelile ufika ukuzobiza lokho akuhlengile kodwa lokho kwenza inhliziyo yethu yophe kodwa uma kuqhubekele eminyakeni eyinkulungwane kamuva bekungebe bikho noyedwa obeyohlengwa futhi akekho ongahlengwa ngaphandle uma befakwa encwadini yokuphila iwundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe bangobani na angazi akekho omunye waziyo niyabo nguNkulunkulu yedwa nje ngiyethemba ukuthi sonke amagama ethu aye kuleyo ncwadi uma ilami lalilapho ngiqinisekile ukuba lapho uma lalingekho angiyi kuba khona lapho yilokho kuphela liyabo nje lokho nje kukuNkulunkulu akuyi ngothandayo ogijimayo kodwa akuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu niyabo manje ake sithi manje kusendele ezweni ngayo yonke inhlonipho nobuqotho futhi ngicabanga ukuthi yileyo nto eyodwa esifanele ukuyenza niyabo
let's stop so much nonsense
ake siye kumbhedo omningi kangaka sihloniphe sibe qotho ngiyaziqaphela lezo zivumo ngezinye izikhathi lapho be kwi-television ngekathi babe nalowo mhlangano kaBilly Graham akukho lutho ngimelele ngalo noBilly Graham kodwa laphaya eCalifornia indoda yashumayela umlayezo omangalisayo ngalobo busuku bangayizolo yashumayela yona into efanayo impela ngayishumayela lapha esikhathini esingeside sedlule ngoDaniel ulinganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula bangaki abakubonayo na iningi lenu ngeqagele bukani naqaphela labo bantu beza ngezikhala zezihlalo behlafuna ushungama behleka bedushuzana na lokho akusikho ukwenyuka phakathi kokufa nokuphila lokho akusikho ukudabuka ngesono nokuphenduka niyabo kuyilokho impela uBilly akusho benze isinqumo nokubandayo ukuvuma okumehlo omile isinqumo akulutho kulutho kufanele udabuke ngesono futhi usuke kuso futhi uBilly eqobo lwakhe wathi kufakazisa ukuthi ezinkulungwaneni ezingamashumi amathathu awusatholi amashumi amathathu onyakeni wathi ngelinye ilanga yini indaba ngi-New York na nganginalowo mhlangano omkhulu lapho futhi kwenzekani na isono sibi kwedlula lokho esake saba yikho futhi sizoqhubeka siya ngokuba sibi kakhulu akuye kubakhore ukuphenduka kwesizwe isizwe sesihambile nina nje bantu ngabange futhi masikeya lokho kuzobese kwedlule uma kungasavele kwedlule manje kumakeni phansi nje lokho nila bantwana enisebancane niyabona ukuthi usekude kangakanani uMfowethu Branham akusuye uMfowethu Branham lokho engikushilo ukuthi kulungile noma akulungile isono siyoyanga ukuba sibe koze ukuthi ngelikelanga izibhakabhaka ziyokokheleka ngomlilo siyowela emhlabeni nomhlaba uyosha ngokushisa okuvuthayo kodwa abahlengiweyo bayobe bengasekho lapha ngaleso sikhathi bayobe sebehambile manje encwadini kamakho ngcwele sahloko 11 uJohane ukuqala isine nakuMathewu amashumi amabili lesishiyagalombili amashumi amabili ngifisa ukufunda manje kuqala ngifisa kufunda kumakho ngcwele sahloko seshumi nesikhombisa nevesi leshumi nambili kuya kwelamashumi amabili nane lalisisani impela manje njengoba sifunda futhi manje lokho kuzosekela ngobufakazi obuncane namazwi yombhalo entshumayelo sizobeke sesibone ukuthi inkosi izosenzisani wonke umuntu akahlale phansi nje futhi abe semkhulekweni manje njengoba sifunda makho ishumi nanye ishumi nambili ngangomuso ekuphuma eBhethaniya walamba wabona umkhiwane ukude unamaqabunga wasondela ethi ngokujabula angathola utho kuwo esefika kuwo akafumananga lutho amaqabunga odwa ngokuba kwakungesiso isikhathi samakhiwane uJesu wakhuluma wathi kuwo akungabe kusadla muntu isithelo kusukela manje kuze kube phakade abafundi bakhe bakuzwa
And they came to Jerusalem. And Jesus went into the temple.
Bafika eJerusalema uJesu wangena eThempelini waqala ukuxosha ababethengisa nababethenga eThempelini wakhumbukela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba.
And would not suffer that any man.
Wayengavumi ukuba umuntu adabule iThempeli ethwele isitsha.
And he taught saying unto them
Wafundisa wathi kubo lotiwe ukuthi indlu kaBaba wami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka yazo zonke izizwe kepha ninani yenze umhume wabaphangi ababhali nabapriesti abakhulu bekuzwa lokho bazindla ngokuthi bangamphubhisa kanjani ngokuba babemesaba lokhu bonke abantu bamangala ngokufundisa kwakhe
And when evening was come he went
Sekuhlwile waphuma emzini
And in the morning that's another day
Ekuseni manje lolongo lunyusuku bedlula babona umkhiwane womile kusukela ezimpandeni emahoreni engabashumi amabili nane isimangaliso sasesenzekile eseshilo kuso akekho umuntu odlayo akukho okwakubukeka sengathi kwenzeka ngaleso sikhathi kodwa ngosuku olulandelayo sasesomile upetro ekumbula wathi kuye nkosi bheka umkhiwane owuqalekisileyo ubunile uJesu empendula wathi kubo kholwani ngunkulunkulu
For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea
Ngicela ngithini yelo nalowo oyakuthi kulentaba anqukuleka uphonsekelwandle engangabazi enhlizweni yakhe kepha ekhona ukuthi lokho akushilo kuyenzeka uza kuba nakho akushoyo
Therefore I say to you what things soever
Ngakho ngithikini konke nikufisayo lapho nikhuleka kholwani ukuthi niyakukwambukela nizakuba nakho futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo osezulwini nithethelele iziphambeko zenu Ngepha uma nina ningathetheleli noyihlo osezulwini akayikunithethelela iziphambeko zenu kungaphansi kwemibandela
I would like to read 1 John.
Manje ngingathanda ukufunda uJohane ukuqala isine.
Ye are of God, little children, and have overcome them.
Ningabaka uNkulunkulu nina bantwanyana nibahlulile ngokuba lalisisani lowo okini mkhulu kunalowo osezweni.
May I read it again now?
Ake ngiyufunde futhi manje.
Ye are of God, little children. And have overcome
Ningabaka uNkulunkulu ninabantwanyana nibahlulile ukukhuluma ngomphiko uKristu ngokuba lowo kini mkhulu kunalowo osezweni izabizwane ezimbili niyabo lowo isabizwane somuntu lowo osezweni nalowo kini lowo kini mkhulu kunalowo osezweni manje yena nezahloko samashumi amabili lesishiya galombili sika Matthew ngcwele nevesi lamashumi amabili nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho bekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe manje indikimba ivela kulokho kulobo busuku ngingathanda ukusebenzisa lokhu njengendikimba lowo okini futhi phezu kwalokhu ngifisa kwakha ukukholwa kusobala mayelana nenkonzo yomkhuleko futhi nje ngokushesha manje kunjengoba ngilitshelile ngithanda kunazisa ngezehlo esenzekileyo futhi ngokuvamile ngiyaye ngilinde ngize ngifike endlini yokukhonzela lapha ukuba ngisho izehlo bese kuthi-ke uma abanye ethanda ukusizwa bangasithatha emathayiphini kodwa ngilinda ngize ngibe lapha futhi kukhona kungenani kulesi sehlo engizolixoxela ngaso khona manje kukhona indoda amaningana lapha engufakazi walezi abazalwane abangamakristu lo owayekhona kwakungumfowethu Banks Wood omunye owayekhona kwakungumfowethu David Wood omunye okhona lapha kwakungumfowethu Evans nendodana yakhe uRonald omunye owayekhona umdikoni wakithi odumileyo umfowethu Wheeler nomunye okhona kwakungumfowethu Man ukhona yini umfowethu Man lapha wase-New Albany na umshumayeli we-methodist engambhaphathiza egameni likajesu kristu maduze nje waye lapho futhi ngenkathi lokhu kwenzeka sekuyisikhathi impela iminyaka emibalwa lapho engibe nomthwalo ojulile esifubeni sami enhliziyweni yami kwezwakala kimi sengathi kwakukhona okuthize engangikwenzile okungalungile futhi ngahlelisisa impilo yami ngiphendula ukubona ukuthi yini engalungile nkosi uma kukhona noma yini engalungile ngiyenzile kodwa-ke wena vele ungembulele khona okungalungile futhi ngizohamba ngikulungise kodwa akwangembulwa lutho kimi ngithi ngabe ukhona engilimazile na ngabe kukhona engikushiye kungenziwanga na ngabe mina ngabe ngifunda ngokwenele na khuleka ngokwanele yini na futhi ngizofunda futhi ngikhuleke futhi ngithi ngembulele khona ngabe ukhona ngimlimazile ndawo na uma ngikwenzile ngizokuhlambuluka ngikhombise nje angiwufuni lo mthwalo futhi iminyaka emihlanu edlule selokhu ngaphuma ensimini bekukhona umthwalo olenge enhlizweni yami ngiye ezintabeni ngiye ogwini lolwandle ngiye ndawo zonke futhi ngakhuleka futhi kwakuvele kungavumi ukusuka futhi ngacabanga ngakho konke uma ngenze noma yini kodwa khona noma kunjalo kwakungavumi ukusuka ngangisebugqilini nje kungathithi futhi kuyisimanga kabi ukuthi lokhu kuvele kwasuka ngesikhathi lomlayezo ufika niyabo kwanamhlanje kuseni manje ngabe bekunguNkulunkulu ewubambele lokhu na angazi niyabo lezi zinto konke bekusemqondweni wami ungazicabangela ukuthi kukhonani emqondweni womuntu nxa uhambisana nalokho niyabo ukucabanga ngokuthi kwenzekani futhi ukwazi ukutshela abantu wazi ukuthi abanye bazokuthatha ngesinxele nabanye bayohamba ngapha nangapho ukuthi niyazi ukuthi kunjani futhi abanye bazokholwa nabanye angeke futhi kodwa yilokho okufanele uhambisane nakho ungakusho kanjani ngaphandle kokulimaza na ungakusho kanjani ukuthi kuzosebenza na ungakusho kanjani ukukhombisa abantu ukuthi awubangqofi ukuthi uyabathanda na ungaba kanjani nesandla esiqinile futhi ugxile kepha nokho ube ngothandayo na futhi o uzokwethula kanjani na futhi-ke maye kimi uma ngingakwethuli niyabo futhi nakho lapho ukhona niyabo akumangalisi kukwenza ulokhu unokwethuka futhi udabukile ngangihlile ngivela ngenyuka ngivela e-Arizona kuhlangabezana nesikejane sabazalwane lapha esihamba siyozingela nami enhla e-Colorado unyaka ngamunye manje abanye abantu bemangala yini ndaba uhambe uyozingela na wenziwa yini na niyabo lapha uyagcwalisa mina ngiyathulula laphaya ngiyagcwalisa ukuze ngikwazi ukuthulula niyabo manje angihambi nje ngiyodubula inyamazane ngani abantu noma ngubani lapha ohamba nami uyazi ukuthi ngedlula emakhulwini omhlambi wezinyamazane futhi ngingazithinti ngisho ukuzithinta angizithinti manje lapha esikhathini esike side sedlule ngidule ngiqala ukudubulela osomabhizinisi abangamaKristu izinyamazane ngenkathi benyuka bese bethi Billy ngithelele inkunzi ngithelele inkomazi ngithelele inyamazane nezimpondo ezithi azibe ngamagatsha ngithelele lokhu kumbe lokho okunye ngiphume ngihambe futhi ngivele ngidubule inyamazane kusukela kwesokudla kuye kwesokunxele inkosi yangisiza ukuze ngikwazi kubona futhi ngithole inyamazane futhi ukudubula okuhle nje futhi ngizishaye futhi bavele bahlale bazungeze bese bekhuluma ngebhizinisi labo yaseke inkosi ngitshele ukuba ngingaphinde ngikwenze lokho futhi ngangaphatheka kabe ngakho ngayethembisa ukuthi ngeke ngisaphinde ngikwenze qabo ngathi uma kungokuphuthumayo futhi othi izidinga ngiyokwenza kodwa uma bengayidingi ngeke ngakwenza lawo madoda nje anemali eningi ukuba athenge inyama nezinto ngakho pho kungani ngifanele ngenze lokho na yeka isilwane siphile uma ungeze ukusisebenzisa ngakho ngivele ngihambe ukuba ngibe ngedwa futhi noma yimuphi umuntu oke ahambe ayozingela nami bayazi ukuthi angizingeli namuntu ngiphuma ngihambe ngesingami ukuba ngibe ngedwa ngihamba nabo ukuba ngibe nenhlanganyelo ebusuku sime sizungeze futhi sikhuleke nokunye nokunye kodwa kwakukhona abaningi abanye abefundisi lapho kwakukhona phezulu ezintabeni kulonyaka kwakungumfowethu Palmer ngikholwa ukuthi ngimbonile ndawo esikhashaneni nango ehlezi lapha umfowethu Palmer nomfowethu Bob Lambert ubelapha namhlanje kuseni ngimzwile memeza ndawo ngiqagele usekhona lapha kwaseke kuba khona umfowethu abafana ababili bakwamathini ngiqagele balapha ingabe bakhona abafana bakwamathini na mfowethu umfowethu Mathini wangibiza ngelekelanga lokho kwakukuhle lowo mfana waphulukiswa lowo mfowethu ongumfundisi ingabe wena ukhona lapha lowo engamkhulekela ocingweni ngelekelanga na ngiyalikhohlwa igama lakhe wasezansi eKansas lapho umkakhe wangibiza indoda yayivuvukele konke ohlangothini nemfiva enkulu efa yona leyo ndoda eyabizwayo ezansi eLittle Rock kumbe emhlanganweni waseHot Springs ehlezi emhlanganweni kuthi ngumfo ubukeka kahle uma elapha ngikagela ngeke yasukume manje enhlobo kodwa ngiyalikhohle igama lakhe angisalikhumbuli igama lakhe le umfowethu Blair omunye awu manje ehlezi emhlanganweni Little Rock bangaki owaye khona ngiqonde ukuthi eHot Springs bangaki kowaye esemhlanganweni na futhi umoya ongcwele wambiza lowo mfo semusha futhi wamtshela ukuthi uDevil wayezama ukumzuza ukuze angilahle ukuba athi ngangingumprofeti wamanga nendoda yafakaza ukuthi kwakuyiqiniso niyabona ukuthi uDevil wayenzani na indoda ayiyi kodokotela ayikholele kuyeni kodokotela kodwa uSathane wayazi ukuthi lesi sifo sasizomshaya futhi wayengayibulala khona lapho niyabo ngakho wayezama ukuyizuza ukuze ingilahle nomoya ongcwele emseni wayibizela ngaphandle futhi wayitshela ukuba ingakwenzi lokho indoda isihambi wayitshela ukuba ingakwenzi lokho futhi ngobunye ubusuku umkayo wangishela ucingo esethi futhi Branham ngikhona ukuthi uyafa wathi usevuvukele konke futhi imfiva yakhe usethi akaphambane nasekhanda lakhe wayesethi into yokugcina ishilo uthe izo futhi Branham ngathi kukhona nakho isikhwama sakho semali esineduku na cha ngangisethi kusoni yena wesifazane wayese Arkansas futhi ngathi kukhona nakho na wathi ngiyakhole isikhafu sakhe ngathi manje beka isandla sakho phezu kwesikhafu bese ubamba into yokulalela ucingweni ngesinye isandla futhi ngakhuleka ngacela uNkulunkulu ukuba benesihawu nokuba alahle leso sitha wayese hamba ke wabeka isikhafu phezu kwendoda futhi ngokuso kulandelayo yangisha locingo manje emahoreni athi awabe angamashumi amabili nane kumbenga phansi kwalokho umfowethu othandeka kakhulu angikamboni kulobo busuku umfowethu Roy Robertson futhi kanye niyazi umfowethu Roy waye uhlobo lwendoda elisosha uma elapha ngiyethemba uyaqonda ngoba angikulahli lokho kodwa yonke into iqinile waye ngusatsheni emuthweni wezimbi niyazi futhi ufanele uthi ukujwayela ukwazi ukuphatha abantu njengoba benza embuthweni wezimpi awu lezi zinto zokomoya ngeze umunye umuntu hayi yena kodwa inkosi yamhawukela ngabe sewafa bamlalisa phandle bethi ufile isikhathi eside inkosi yaphulukisa ulandelile kusukela lapho kodwa yonke lento yokomoya ubengayazi ngakho nemibono futhi lapha esikhathini esike side sedlule abaningi bayawazi umbono owanikeza umfowethu Roy ngisho ngaphambi kokuba ngiphumele lapho mayelana naye engibona ngimi phezulu entabeni lapho kulokho kukhanya nephimbo liphuma kimi lokho kwasusa konke kungabaza kumfowethu Roy futhi ngobukibusuku washayeka endaweni njalo waze wagula kakhulu futhi yaphakama kakhulu imfiva lezinto nodokotela wayesemnike umuthi konke kanti-ke akumsizanga waze wafika endaweni lapho wayengasakwazi inhlobo ukuzinyakazela imilenze yakhe nezinto kwakunjalo sengathi kukhubazekile futhi umfowethu omncane bakithi udubuleke waba yizicoco ngamabhizela aphuma kwisibhamu i-88 yasejalibane futhi kwavelekwa futhi ngicabanga ukuthi bonke abagibeli mkhumbi bakhe babulawa kodwa yena futhi lapho wasakazwa waba yizicoco futhi niyazi ukuthi kwenzekani na ngamtshela umkakhe odubileyo udadewethu Robinson wathi ngathi kukhona nakho lapho na wathi ngineduku owake walikhulekela hamba ulilande futhi ngangisethi kusone futhi wabeka izandla zakhe phezu kwalokho futhi wakhuleka futhi wakhuza futhi wathi dadewethu Robinson kuzobe sekuhambile ukuthize nje kwangitshela lapho kuzobe sekuhambile yisho futhi phakathi kwengxenye yehora imfiva yabe isihambile wayesekishini efunisisa ukuthize angakudla niyabo niyabo engizama ukukusho ungakulahli neze ukwethemba kwakho ungamvumeli usathane yakutshele okubi ngami ngoba kukhona kuningi kodwa gcina lokho kwethemba ngoba uma ungakwenzi ngeke kwenzeke ungabuki kimi njengomuntu ngingumuntu ngigcwele amaphutha kodwa buka lokho engikushoyo ngaye nguye nguye lowo njengoba sasise-Colorado niyabo njengoba sasiphezulu lapho sabuyele emuva futhi kwakukade kome ngempela inyamazane yayiyindlala mfowethu Wheeler inkosi yambusisa futhi yamupha umklomelo omuhle futhi sasijabule kakhulu ngalokho kwakungokokuqala ukuba abe semahlathini ezingela nenkosi yambusisa futhi khona-ke ngase ngidubule omkhulu umklomelo engangilokhu ngiwufuna iminyaka engamashumi amabili kade ngiwubhekisisa umfowethu Banks nami sasekade lokhu simlandela isikhathi eside futhi ngenkathi ngenza ngidubule isibhamu sami esikhulu siphansi ezweni elishisayo ngisekuyisele kubandeni savokumala umphini naphezu kokuthi sasakhelwe engilazini futhi sasidubula siqhele ngamayintshi amaningana futhi sashaya isilwane simi phakathi kwezihlahla lapho sasifanele singasishayi ngaphansi kunalokho ngokobuntu sasiyosibulala isilwane ngomzuzwana kodwa sasishaya phezulu kakhulu sona sagxuma singathi siwe kanjalo futhi uBilly wayenami futhi wathi leyo isitholile futhi ngacabanga ukuthi isitholile nami kodwa ngenkathi sesiwelela lapho ngokungenjalo wathi ushaya isihlahla ngabuka phansi laphezulu kwakungekho maka esihlahleni ngase ngihamba ngisifuna futhi nakho-ke sekufika isibonakaliso sesixwayiso kwakukhona ngempela ikhulu lamadoda angaphezu kwethu nje futhi umfowethu Palmer nabo ungufakazi walokho nomfowethu Evans kunjalo wayelapho umfowethu Welch Evans nomfana wakhe uRoni ngikholwa ukuthi ngibabizile esikhashaneni esedlule nenqina enkulu yamadoda yayihambe ngaphezu kwethu lokho abakubiza ngenkambo yamankomazi phezulu lapho amakhawa lihlala khona futhi ligibele lihlala lehlukanisa amankomazi ngangivamise ukuhlala kuleyo nkambo uqobo lwami futhi ngeluse lezo zinkomo futhi ngilokhu ngizehlukanisile kwase-ke ngakho phakathi lapho cishe kwakukhona amadoda alikhulu kodwa noma ngubani uyazi kulelozwe nxa isiphepho esikhulu seqhwa sibikezelwa kufanele usheshe usuke njengamanje yingakho umfowethu Palmer basuka phambi kwesikhathi ngoba babenejubane lokugijima kwemoto elithathu emotweni yabo futhi babefanele baphume lapho ngoba isimo sezulu kulapho futhi ungahle uhlale amaviki ngakho bathi kukhona isiphepho esikhulu seqhwa isizayo isibikezelo amaphepha umsakazo umthwalo emva komthwalo ngempela yonke into kusukela phezulu macala wonke phakathi lapho kwasuka kwaphuma base behambile njengamanje ngoba babekwazi ukuphuma lapho kodwa bazalelo bami babenelayisense yezinyamazane ezimbili ezinezimpondo ezingamagatsha futhi babengafuni kuhamba ngakho ngathi awu sizehlala kodwa nganginomhlangano owawuza cishe ezinsukwini eziyisithupha futhi ngangifanele ngibuyele Tucson ngakho mngama omncane omncane ngi sekuyiminyaka engamashumi amabili nambili sishadile futhi amashumi amabili eminyaka emgubhweni wethu wesikhumbuzo sosuku lomshado ngangikade ngilokhu ngiphezulu lapho sonke isikhathi kwenzeka nje ngathi qu lapho ngakho ngathola indawana engihlala njalo ngiphuma ngihambe ngiyokhuleka futhi kwakubukeka kufana nendawo lapho engangimthathe ngamusa khona niyazi ngathi kuzenzela into enyana niyazi ngangingenayo imali yanele ukuba ngithathe uhambo lokuyozingela neholiday lami labasanda kushada ngakho ngathi ukuthatha umngamo uhambweni lokuyozingela kube iholiday lethu labasanda kushada ngakho sasise New York futhi ngiyakhumbula ngimsiza eqa izingodo lezinto ukuba sifike endaweni futhi ngathola indawana lapha ya ngihlala njalo ngicabanga ngaye nqa ngiya lapho emgubhweni wethu sikhumbuzo sasusuku lomshado ngo-October zingamashumi amabili nantathu kungenkathi lapho inkathi yenyaka ivulwa lapho futhi amashumi amabili eminyaka angezange ngibe sekhaya njalo ngiphezulu lapho ngakho lelo suku lwaluwumgubho wethu wesikhumbuzo sosuku lomshado futhi umfowethu man ngathi manje umani nabazalwane ngathi emlilweni ngalokho kuza manje uma ngalobu busuku njalo uma nonke lifuna ukuhlala manje khubulani singathi sibe phakathi lapha inyanga kusobala ngibone amavideo angamashumi amabili okuwa kweqwa obuncane nje ubusuku nje ungahamba uphumele lapha ya futhi usuwome wathi nkwe futhi ngokuso kulandelayo iqhwa lase lijule kangaka ngaphezulu mhlawumbe ngaphezu kwesiqongo sethende lakho ngakho khona ke ngathi futhi khona ke uhlala lapho ze kunqibilike kuphele lokho ngakho usemuva ihlale ngamamayela athi awabele ishumi nanhlanu ukuya emashumi amabili futhi ngakho ke ngathi futhi uma kuthola ukuphuthuma isizathu bathumela balethe izindizamshini ezinophephela emhlane futhi zikukhiphe kodwa ngokwejwayelekile bavele kungekho muntu obhubhayo bafanele nje balinde lapho ngakho wonke umuntu uyahlakazeka bathi bangezwa lokho kusakazwa nje isibikezelo njalo ngakho sasisemuva lapho futhi ngathi manje cabangisisani uma nifuna ukuhlala ngilapha kuba ngizingele kanye nani futhi ngizoshayela umkami ngimtshele umgubho omuhle wesikhumbuzo sosuku lomshado kodwa ngathi bese ke kulokho ngizothi futhi sizozithengela igilosa ngoba singathi sifanele sihlale phakathi lapha sasingenaso isinkwa ngaleso sikhathi futhi angisafune kubona amakeke amaflapjack isikhathi eside lawo mapankuku ngakho ngaleyo nkathi ngangikade ngiwadla eCanada izinsuku ezithi azibe ngabashumi amabili nanye futhi ngineqiniso ukuthi ngazitika ngalezo zinto futhi ngakho ke ngangifuna ukuthola isinkwa ngakho bavele bathi babefuna ukuhlala ngakho kwakungekho lutho olungenziwa ukuhlala kodwa umfowethu mani nami saphuma futhi sehlela lapho futhi ngayithenga igilosa ngase ngishayela unkosikazi nocingo langaphendulwa akekho owaphendulayo ngakho ngalinda cishe ihora size sithenge yonke igilosa ngabuyele emuva ngashaya akangaphendula ngase ngadingeka ngishayele udadewethu events ngikhole ukuthi udadewethu events ulapha futhi ngatshela ya umfowethu events nodadewethu events ulapha ngakho ngashayela udadewethu events ngimbizela umfowethu events ngamtshela wathi ngizoshayela udadewethu Branham futhi ngimtshele umgubho omuhle isikhumbuzo sosuku lomshado nebala neyazi ngakho kodwa wayehambi ilo kuyothenga ukuyothola igilosa yabantwana sasesibuya ke futhi ngokuso kulandelayo ezibhakabhakeni kwakungamafu odwa lalingakaze line lapho ekwindla yonke futhi kwakomenge mpela futhi babekade bedingeke kuba baqhubele phambili isikhathi sonyaka sokuzingela izinsuku ezimbalwa ezengeziwe ngenxa yokumisa awu ngathi kubazalwane ngalokhu kuza manje ithonsi lokuqala lemvula ngiqala ukuwa ikhona lokuqala imvula neqhwa yokuqala noma yini nithathele sivinini niphikelele enkanjini ngoba phakathi nemizuzu elishumi nanhlanu ngeke usibone isandla sakho phambi kwakho futhi kuyosondeka kuphephethe futhi angikhathali ukuthi ulazi kahle kanjani izwe uzohlala khona lapho futhi uzobhubha isizathu ngeke ngezinye izikhathi awukwazi ngisho ukuphefumula imvula ineqwa iphephetha kanjalo futhi ufela khona lapho futhi ngathi kothi nje lingaqala ngaleyo mvula eneqwa nithathele ngesivinini niphikelele enkanjini ngikatshala ukuthi nikuphi? Awu ngathi yenyukelani lapha nihlale phakathi kulezi zigodi ezisondelene futhi mina ngizokhwela ngiye phezulu le bese ngiginqa amadwala ngale kwegquma nokunye nokunye ngethi usizinyamazane ezinezimpondo ezingamagatsha zisuke esiqongweni bese ngizixoshela ezansi nikhethe eniyifunayo. Ngakho ngaqala ukukhwela phezulu futhi ngesikhathi sengifinyelele phezulu lapho esikubiza ngokuthi isihlalo sehashi, indawana lapho engihlale ngiyinqamula kuba ngiye endaweni ethiwa iKwakha Knob, khona impela enhlukwanweni yezwekazi lapho phezulu le. Ngenkathi sekusele kancane ngifike kulesi sihlalo sehashi esincane lesi, amafu eya ngokuba mnyama ngokuba mnyama kwakungasase le moto kuyithina nje phezulu lapho kude kangako nekhawa enkanjini. Ngakho kwaya ngokuba kubi ngokuba kubi. Ngakho emizuzwini embalwa laqala kuna, awu ngathatha isibhamu sami ngase ngisifaka ngaphansi kwebhantshi lami ukuvikela isibuko esandisayo singabi nentuthu nomphini ube manzi noma ngigijimela ibhere kumbe okunye ngibuya. Ngakho ngabamba isibuko sami ndisayo kanjalo ngase ngihlala phansi ngaphansi kusihlahla kancanyana futhi ngahlala lapho futhi ngikhuleka ngathi Inkosi uNkulunkulu unguJehova omkhulu futhi ngiyakuthanda. Zingaki izehlakalo ngibe nazo ngakhomba kubazalwane umfowethu Palma kanye nabo izindawo lapho uKhozi niyazi ngalubona luphakama ngalelo suku, niyazi nokuthi kanjani ukuthi izindawo lapho okwenzeke khona konke phakathi lapho kuyinto enobuphakuphaku kimi phakathi lapho ngibe zehle zinkulu eziningi kakhulu lenkosi yami phezulu kulezo zintaba. Ngakho ngeke nje waya lapho ufike ungamboni, usezindaweni zonke nje. Ngakho ngalonkathi ngesanga sahlezi lapho laseliqala imvula enekwa nomoya ushiliza kanjalo futhi ngathi awu ngiyayazi indlela eya ezansi kodwa kungcono ngehle lapha njengamanje. Ngakho ngathi futhi ngabuka phansi futhi angibange ngisakwazi ngisho kubone phansi kugcinini lawo mafu eshibeka nje futhi eshiliza lemvula enekwa iphephetha futhi sasesilapho isiphepho esikhulu seqhwa isibikezelo izinsuku ezingana kuza esikhulu isiphepho esikhulu seqhwa. Umfowethu Tom lapha, umfowethu Tom Simpson ehla evela eCanada wasizwa isibikezelo futhi welulekwa ukuba angahambi adabule kuleyo ngxenye yezwe ngoba lesi sibikezelo sathi lizoba nesiphepho esikhulu seqhwa. Ngoba umfowethu Tom nange cabanga ukuthi ya khona lapha futhi isiphepho esikhulu seqhwa sasiza wonke umuntu waye sesilindele. Awu buyisele isibhamu sami ngaphansi kweyembe lami kanje iyembe lami libomvu. Ngaqala kwehla entabeni futhi lapho ngiqala ngase ngihambe cishe ingxenye yemayela kusuka esihlaleni sehashi futhi ohe amathonsi amakhulu eqwa kanjalo nomoya ushiliza wenyuka phezu kwaleyo ntaba futhi uvunguza. Ngibange ngisabona phansi ekugcineni ngangikwazi ukubona cishe amafidi angamashumi amabili phambi kwami kumbe amashumi amathathu futhi ngangikwazi kwehla ngiqonde ngqo ngalolu oluncane esilubiza ngokuthi umhlane omncane wengulube unqenqema oluncane. Ngaseke ngehlela emfudlaneni ngaseke ngikwazi ukulandela umfudlana nokuthi ngiye ngapi uma kuba kubi ngempela futhi ngakho ke ngaqala kwehla futhi ngehla cishe ingxenye ezansi lapho futhi into ethize yathi kimi bakucace njengoba nje ningizwa yima ubuyele emuva. Awu ngacabanga bengicabanga ngani na mhlawumbe ingqondo yami nje futhi ngavele angabe ngisakwazi ukuthatha isinye isinyathelo siya phambili. David wayengenzele isamishi ngalokho kuza futhi ngicabanga ukuthi wazama ngisho ukuba abe nami ukulungisa elikayize kanye lika angenizi noju lokho kuphela esasinakho. Ngakho wangilungisela ibhaloni futhi angazi ukuthi konke kwakuyini okwakusongelwe phakathi lapho futhi nganginalo liseyembeni lami futhi lase lize laba manzi eyembeni lami. Ngacabanga ngizovele ngime bese ngidlaleli futhi mhlawumbe ngizo kuzobe sekulungileke. Ngakho kalihoshe isamishi cishe ngeleshumi inqo futhi ngaqala kulidla isamishi futhi ngisalidla isamishi ngacabanga manje ngizoba kahle futhi ngaqala ukuqhubeka kodwa into ethize yathi buyele emuva lapho uvela khona. Buyela emuva utyabule kuleso siphepho ingxenye yamayela kumbe engaphezulu emuva phezulu entabeni phakathi kuleyo mithi yokwakha amapulango emnyama na lapho kunzima nokuthi wawungabona ngaleyo nkathi ngokuqhele njengaleya eogani kodwa sengiba yikhehla futhi bengingomkristu manje eminyaka engamashumi amathathu nantathu futhi ngiyazi akunandaba ukuthini ukuthi kubukeka kuyinsini kangakanani qaphele inkosi yenza lokho kushiwe inkosi futhi ngajika ngabuyela emuva uva isihlaleni sehashi ngiphumputha indlela yami ngibuyele emuva wo imvula eneqhwa ina ngokuqina ngokuqina kuya ngokuba mnyama futhi ngihlala phansi lapho futhi nje ngabeka ibhantshi lami phezulu kanje kumbe iyembe lami phezulu kwesibuko esandisayo futhi ngahlala phansi ngacabanga ngenzani lapha na ngibuyeleni ngenyukela lapha na futhi nje ngalinda imizuzu embalwa ngase ngeqala ukusukuma futhi nje ngokucace bha njengoba bengingahlale ngifune ukuzwa iphimbo lathi ngingumdali wamazulu nomhlaba ngenza imimoya nemvula ngethule isiqhoko sami ngathi Jehova mkhulu nguwe lona.
He said, I was the one who
wathi nganginguye owenza imimoya enqamuke phezu kolwandle nganginguye owenza amaza amohle ngadala amazulu nomhlaba ngangingesuye yini okutshela ukuba ukhulume kulabo izingwejeje futhi zaba khona na ngingunkulunkulu. Manje nxa iphimbo likhuluma nawe qaphela umbhalo uma lingahambisani nombhalo liyekele phansi ngingatshala ukuthi licace kanjani deda kulo ngathi yebo nkosi yathi khuluma kuleyo mimoya naleso siphepho futhi sizohamba manje leli bhayibheli lilele phambi kwami okungukuthi impilo yami ikulelo. Ngasukuma ngathi angilingabazi iphimbo lakho nkosi ngathi mafu liqhwa mvula eneqhwa angikuthandi ukuza kwenu egameni likaJesu Kristu buyelani ezindaweni zenu. Ngithi ilanga liphume masinyane futhi libalele izinsuku ezine kuze kuphele uhambo lwethu lokuzingela bese ngisuka nabazalwane bami. Kwakuphophoza nje kwahamba nje kwathi whoosh kanjalo futhi kwaqala ukuhamba kuhamba whoosh kwase kuhamba kwama ngama ngathula du abazalwane bami phezulu lapho futhi bemangala ukuthi kwakwenzekani futhi imvula ineqhwa nemvula yanqamuka. Nakho kufika umoya ovunguza wehla ngezintaba waphakamisa bafu futhi elinye laya ngapha empumalanga enyakatho entshonalanga naseningizimu futhi phakathi kwemizuzu embalwa ilanga lalikhanya kamnandi futhi lifudumele. Yiqiniso lelo unkulunkulu uyazi ukuthi yiqiniso lelo. Ngavele ngama lapho ngigalaza nje isiqhoko sami ngangisithwele ngibuka ngikuthi ngaba ndikindiki yonke indawo. Ngacabanga yena impela unkulunkulu wendalo konke kusezandleni zakhe ungitshela ukuthini na ngase ngicishe isibhamu samu ngesula isibuko esandisayo ngaqala ukuhamba ngibuyela emuva ngehla ngequma futhi into ethize yathi kimi yini ungathi kushawa umoya kake nami sidabule kuleli hlane uhambe nami na ngathi yebo nkosi ngenhliziyo yami yonke kungaba ngokunye kwezinto ezinkulu kwedlula zonke bengingazenza bekungukuba ngihambe nawe ngakho ngetshatha isibhamu sami ehlombe lami ngase ngiqala ukuhamba ngehla ngidabule kulokho kungekho mbazo eseyake yabekwa kuwo umuthi nje wokwakha amapulangwe ngihamba ngidabula lapho futhi ngenkathi ngenza ngihamba ngokulingani sana ezansi ngakule mikhondo yezinyamazane ngezo sengathi ngikholwa ukuthi ngizokhuphukela endaweni lapho izolo bekungumgubho wethu wesikhumbuzo sosuku lomshado futhi ngizoma lapho imizuzu embala ngeli nje yokuthakasela umida lapho khona okuyisixhekana samahlamvu anamathele emagatsheni phezu kwengqamuzana ngase ngithi ngikholwa ukuthi ngizokwenyukela lapho njengokuthakasela umgubho wethu wesikhumbuzo sosuku lomshado ngizobeke sengibuyela emuva ngehlela amapulanga kuleli elinye icala kule mithi eminyama yokwakha amapulanga bese ngihamba-hamba bese ngithi ukuhamba ngizungeza ngale ngiqonde ngase-coral peaks bese ngibuya ngehle ngaleyo ndlela ngihambe nje ngijabula ngangithi baba ngiyazi uhamba nami futhi kuyinhlanhla enkulu akukho muntu omkhulu engingahamba naye yena impela unkulunkulu nalokho kukhanya kwelanga okufudumele kwathi ngisho sengiphuma ezintabeni ngama emagalactica petilolo ngase ngithi usuku oluhle ezinsukwini ezintathu kamuva alizange line kuleyo ngxeke yezwe zaze zedlule izinsuku ezine ilanga lalibalele insuku zonke ngabe kunjalo bazalane na niyabo futhi kungekho ofu esiphakaphakeni futhi ngaphumela egalaji likaphethilolo ngathi impela lusuku oluhle yebo yilo ngathi belomise kabukabi wathi kuyinto eyisimanga lumethi kaphethilolo washo wathi uyazi basi tshela ukuthi kwakuzoba khona esikhulu isiphepho esikhulu seqwa kodwa khona manjalo sanqamuka ngiza ngehla ngomuqa wasenew mexico ubili nami ndodana yami sahamba sayongena endaweni encane lapho ukuthola ukuthile ngokusa esasuka ngakho ngase ngithi impela lusuku oluhle yebo yilo ngathi kubukeka sengathi belomise impela yebo belinjalo ngathi ngowalapha na wathi cha ngingowase-Wisconsin kumbe ndawo thize wathi sengihlale lapha iminyaka ethi yayibe ngamashumi amabili ngakho ngiqagele ukuthi ungakubiza ngekhaya ngathi ungowokuzalwa-ke ngiqagele ngakho ngathi yebo mnumzane ngathi kubukeka sengathi bekunezintuli kabikabi wathi uyazi kwenzeke into eyisimanga ukwedlula zonke wathi saba nesibikezelo ukuthi sasizothola isiphepho esikhulu inqwaba yegqwa futhi eqinisweni saqala sasesiyeka-ke ngathi ungasho njalo bo futhi ngizolile kakhulu ngase ngifika ekhaya futhi umfowethu Tom wathi wayetshelwe ukuthi angahambi ngaleyo ndlela isiphepho esikhulu seqhwa sasesedlule futhi weza wadabula ngqo ezweni ngaphandle ngisho komfafazo wemvula kumbe noma yini usenguye uNkulunkulu niyabo njengoba nje wayelokhu enjalo niyabo ngenyukela lapho ngangihambisana manje le ngxenye ngethemba ukuthi umkama akayitholi le tape niyabo kodwa ngizonitshela into ethize futhi manje anginitsheli ngizovele nginitshela iqiniso niyabo futhi yileyo ndlela kuphela yokukwenza bengihlale ngimangala ukuthi kungani engakhonondi ngami hamba lezo zindlela emgubhweni wethu wesikhumbuzo sosuku lomshado niyazi ukuthi ngase nginqumeni emqondweni wami na ngathi kukhona abantu abaningi kakhulu macala wonke umuzi futhi ke ngihlala njalo niyazi ukuthi nginjani nginokwethuka futhi konke ngikukhulumayo engifuna ukukhuluma ngakho nguNkulunkulu iBhayibheli kumbe ukuthize mhlawumbe ucabanga nje ukuthi kungukuphumula kuncane kuye futhi ukungeqhelisa izinsuku ezimbalwa ukuba ngihambe ngiyozingela mina ngicabanga ingxenye yalokho ngihamba ngapho ukuthi mina ngizoxolisa kuye futhi ngicela uNkulunkulu ukuba angithethelele ngemicabango enjalo okusobala ngangihamba ngapho ngacabanga awu cabanga awu bakithi yena uyisisebenzi niyazi futhi sonke isikhathi lapho engekho esekhishini kumbe ndawo thize phandle futhi nonke niyamazi lowo mshini wokuwasha usebenza ngaso sonke isikhathi futhi ngakho ngangiyaye ngiphume ngimdonse ngathi ungawashi kanjalo ukhuluma nami niyabo ngiyakuthanda ngifuna ngitshele ukuthize ngitshele ukuthi uyangithanda nawe wathi awu uyazi ukuthi ngiyakuthanda waseqhubeka njalo ewasha ngamandla akhe wonke njengoba ubehlala yenza angifuni wenze lokho ngifuna ungene lapha bese uhlala phansi eduze kwami oh Bill nginomsebenzi omningi kabi okufanele ngiwenze futhi ngacabanga awu yabo ukwenyukela lapha uthola isikhathi sokwenza umsebenzi wakhe ngihamba ngapho ngicabanga lokho manje khumbulani ngibeke leli bhayibheli phezulu lapho ukuze libone ukuthi ngiphambi kwizwi lapho ngisahamba ngalapho kukhona okwenzeka kimi ngaqala ngangicabanga ngikathi ngimthathe ngamusa phezulu lapho ngeholide labasanda kushada wayengenhle encane nekhanda elimnyama intombazane namehla ansundu futhi ngangimphakamisa ngimeqisa kulezi zingodo niyazi nakho konke futhi ngizama ukumkhuphukisa lapho le ndawo lapho engangikade ngibulale ibhere lithile futhi ngangifuna ukumkhombisa elilodwa futhi lakho lapho engathola khona lawa ibhere futhi wayegqoke amabhuzu amakhawa futhi lokho cishe kuseminyakeni engamashumi amabili nambili kumbe iminyaka engamashumi amabili nanye ngaphambi kwalokho iminyaka engamashumi amabili nambili ngikholwa ukuthi kwakuyiyo edlule sashada ngo-1941 futhi ngangimqukula neyazi phezu kwalezi zingodo futhi ngacabanga manje umngane omncane bandla engibekezelela useze wampunga ya ngacabanga awu futhi ngahamba futhi kwasekuphele izinsuku ezimbalwa ngacela kushefa futhi ngathola ukuthi ngase ngimpunga nami futhi ngangibona intshebe yami iphuma lapha impunga futhi ngacabanga mfana mdala isizophela indaba yakho manje uyabo wena uzokwenza noma yini kungcono usheshise usiyaguga nawe yabo futhi ngakho ngisahamba ngigudla kanjalo kukhona okwenzekayo khona manjalo ngakho konke ukwenza isimiso ngangingumfana ngacabanga njengomfana futhi ngangibhekise ikhanda lami phansi futhi ngabheka phezulu futhi njengokuqacebha njengoba ngangihlale ngimbona nango emi phambi kwami evule izingalo zakhe futhi ngama ngahlikihla ubuso bami ngabuka ngathi mida nguwe lowo sithando na ngabuka lapha ngacabanga manje kwenzekeni na futhi ngacabanga yebo ngihamba naye futhi kwaguquka ngalo nkathi ngase ngibuye ngaba yindoda endala futhi nombono wase usukile phambi kwami futhi ngahamba ngethule isiqoko sami futhi ngasibeka phezu kwenhliziyo yami ngathi Jesu inhliziyo yami nginomthwalo kakhulu iminyaka angidingi ukukutshela ukuthi nginomthwalo ngiphendukile ngenze konke engikwaziyo futhi kungani wona lo mthwalo ungasuki kimi na futhi ngavele ngaqala ukuqhubeka ngihamba futhi ngisagibela leli gqunyana nje cishe angamashumi amathathu amayadi angamashumi amane phambi kwami ngaqala kwenyuka leli gqunyana ngiqala ukuzizwa ngiphelelwa amandla ngempela futhi kwakukhona amahlamvu anamathele emagatsheni cishe amayintshi alishumi ukwedlula senyuka senza njengo-L sase sikubuka futhi nje wathi sengifike lapho ngazizwa ngiphelela amandla kakhulu ngangidiyezela ngakho ngavele ngabuye ngalifaka futhi ikepisi lami futhi ngavele ngiyamisa ikhanda lami kulokhu ngazihlelisa kahle nje ukuyamisa ikhanda lami khona lapha kulawo mahlamvu anamatele emagatsheni amancane kanje ngomphophula ngempela kufana kubukeka njengebhishi uhlobo lomuthi amaxolo awo okwenziwa ngawo isikebhe niyabo futhi siye ngangeyeme lapho futhi ngangibe lapho nje ikhanda lami libheke phansi lelo langa elifudumele lingishisa emhlane futhi ngiyacabanga yena impela uNkulunkulu omukise leyo mvula nalowo moya futhi ngezwa into ethize ethi co khwifi ngacabanga yini leyo na amanzi ahwamuke aphela ilanga libalele yini leyo ethi khwifi na ngabuka phansi kwakungamanzi aphuma emehlweni ami ngqo ehla ngentshebe empunga futhi econsela emaqabungeni omile uNkulunkulu ayewomisile elele phambi kwami ngavele ngama lapho kanje nje ngeyeme esihlahleni isandla sami lesi sandla sehlile ikhanda lami leyeme esihlahleni isandla sami sisebhandeni lokugaxa siphama isikhulu kanje ngimi lapho ngikhala ngathi uNkulunkulu angifanele ukuba yinceku yakho futhi ngathi ngiyaxolisa ngenze amaphutha amaningi bengingaqondile ukwenza amaphutha Nkosi ubumuhle kakhulu kimi amehlo ami evalekile futhi ngezwa into ethize ihamba gi ngaphakamisa amehlo ami futhi kumi phambi kwami ngo kuza izinyamazane ezintathu ezinezimpondo ezingamagatsha futhi ngacabanga nansi yayo ekamfowethu events ekamfowethu wood futhi kukhona izinyamazane ezintathu ezinezimpondo ezingamagatsha niyabo khona impela engikufunayo manje imvula yoma ngafinyelela ukuthola isibhamu sami esikhulu ngathi ngeke ngikwenze lokho ngethembisa uNkulunkulu ukuthi ngeke ngakwenza lokho niyabo ngamethembisa ngeke ngikwenze futhi into ethize yathi kimi kodwa nanso nje futhi ngacabanga yebo sa yilokho indoda eyakutshela uDavide ngesinye isikhathi uNkulunkulu umkhululile ngathi ezandleni zakho niyazi inkosi uSawulu futhi uJawabe wamtshela wathi mbulale nango elele wayesethi akube kude noNkulunkulu kuba ngithinte ocetshiweyo wakhe nalezo zinyamazane ezinezimpondo zingamagatsha zama lapho zangibuka futhi kacabanga ngeke zabaleka ayikho indlela yazo ukuba zibaleke aziqhelile kimi ngamayadi angamashumi amathathu futhi nginalesi sibhamu esikhulu simi lapha futhi kukhona izinyamazane ezintathu ezinezimpondo ezingamagatsha lotho angikwazi ukukwenza angikwazi nje ukukwenza kwakuyinsikazi namazinyana amabili amakhulu ngakho angikwazanga nje ukuthatha isiphamo esikhulu ngathi angeke angizange nginyakaze ngavele ngahlala lapho ngathi angikwazi ukukwenza ngoba ngethembisa uNkulunkulu ukuthi angiyikukwenza nakuba labo bazalwane abazidingi lezo zinyamazane ezinezimpondo ezingamagatsha niyabo angikwazi ukwenza lokho nje angikwazi ukukwenza naleyo nyamazane insikazi yeza yahamba manje lalelane kwakukade kukhona amadoda alikhulu ezidubula phezulu lapho izinsuku ezine kumbe ezinhlanu ukwethusa uPaul lokuqala lokubomvu futhi ngangeqoke iyembe libomvu ikepisi libomvu uPaul lokuqala zisuke sezihambile kodwa zazimi lapho zonke zontathu zingibuka ngqo ngathi mama thatha izingane zakho uqhubeke uhambe uyongena phakathi ekhathini usezandleni zami impilo yakho isezandleni zami kodwa angizukukulimaza ngethembisa uNkulunkulu ukuthi ngangeke niyabo futhi yahamba yasondela eduze yayingibuka zonke zahamba zasondela zaze zasondela kangangokuba zazingadlele ezandleni zami cishe impela zona nomoya uziphephetha ngqo ngakho yaphenduka yahamba yabuyela emuva kancanyana zonke zentathu futhi nansi ibuya futhi yahamba yakhuphukela kimi ngqo angizange nginyakaze ngavele ngama lapho ngathi qhubeka uhambe uyongena phakathi ehlathini ngiyalithanda nami uphile niyabo impilo yakho isezandleni zami kodwa ngizokuyeka ubungeke ubaleke yazi ubungeke ngingazibulala zonke zentathu cishe ngomzuzwana wodwa nje imizuzwana emithathu noma kanjani ngokudubula masenyane kakhulu ngingakudubula nje futhi zazingeke zisuke zimi ngakimi ngqo niyabo futhi ngathi ngiyaniyeka qhubekani niphile futhi ngama lapho zahamba zaqhubeka zayongena ehlathini ngesu lobuso bami kanjalo futhi ngaleyo nkathi nje kwenzeka into ethize iphimbo lakhuluma lezwakala licace bha livela ngo kulezo zibhakabhaka eziluhlaza kungekho ufu konke kwakukade kuphakathi nje cishe isikhathi esincanyana nje nephimbo lakhuluma lezwakala futhi lathi usikhumbulile isithembiso sakho awusikhumbulanga na ngathi yebo Nkosi yathi ngizosikhumbula nesami futhi angiyikukuyeka angiyikukushiya umthwalo wasuka enhlizweni yami awukaze ube khona kusukela lapho sengathi ungephinde futhi ngaseke ngifike eTucson into engejwayelekile angikaze ngibe nokwenzeka okuningi kangaka selokhu ngehlile ngikholwa ukuthi kwakunguNkulunkulu ebambelele lo hora ngikholwa ukuthi isikhathi sesifikile manje ngokuba kufanele kube khona okwenzekayo ukuba nje besingahle semukele leliqiniso manje umzuzwana nje uma nje besingaqonde kuphela ukuthi lo mbhalo usho ukuthini lowo okini mkhulu kunalowo osezweni ngeke sikuqonde lokho nokho sithi siyakukholwa futhi siyazi ukuthi liqiniso kodwa ngempela asiliqondi lowo okini mkhulu kunalowo osezweni yini gini le enkulu na nguKristu ocetshiweyo uNkulunkulu waye kuKristu ukini mkhulu lowo kini kunalowo osezweni kodake uma yikini akusesini niphilayo nguye ophila kini niyabo akusikho ukucabanga kwenu enizokucabanga ngalokhu kuyilokho akusho ngalokhu niyabo bese ke uma yikini angeke ngokoqobo akuphika akushilo wayengekwenze kodwa uyokugcina lokho akushilo futhi uzama ukuthola lowo muntu angaziqinisekisa ngaye manje lokho kusho ukuthi uzokwenza kuwo wonke umuntu ngesikhathi uMose ehola abantwana bakwa-Israyeli kwakukhona oyedwa lowo kwakunguMose bonke abanye bavele balandela umlayezo niyabo abanye babo bazama ukusukuma ukuba bakulingise uNkulunkulu wathi zahlukanise futhi wavele wabagwinya lombolozi niyabo manje kodwa lowo kini mkhulu kunalowo osezweni uNkulunkulu ekini njengoba wayenjalo kuJesu Kristu ngoba konke lokhu uNkulunkulu eyikho wakuthululela kuKristu futhi konke uKristu eyikho wakuthululela ebandleni niyabo lowo nguNkulunkulu ekini lowo okini. Kumangalisa imimoya namaza kwalalela amazwi akhe ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu ngaye wayengumuntu kodwa wayeyizwi elenziwe inyama niyabo futhi ngenkathi ekhuluma kwakunguNkulunkulu ekhuluma ngezindebe zomuntu niyabo. Kumangalisa imimoya namaza yena impela umdali owadala imimoya namaza waye kuye manje cabanga ngakho cabanga ujule manje ngaphambi kokuba ngifike kulesi sikashana sokuvala. Akumangalisa amademoni aphela amandla ezweni lakhe kwakunguNkulunkulu kuye kwakunguNkulunkulu kuKristu amademoni laphela amandla. Akumangalisa abafileyo owayesebuyela othulini wayengenakulala lapho ngezwi lakhe ngokuba wayeyizwi. Wathi kuLazaru uhemva kokuba esefile futhi esenuka izinsuku ezine ubuso bakhe ikhala lase liwele phakathi kuleso sikhathi esiningi kangako. Lazaru vuka futhi indoda efile yavuka yama ngezinyawo zayo ngani na kwakunguNkulunkulu lowo owaye kuKristu wayenguNkulunkulu. Abafile babengena kume ebukhweneni bakhe kwakunguNkulunkulu kuKristu. Imimoya manje kubulana uNkulunkulu wadala imimoya ngumoya uNkulunkulu wadala amaza kungamanzi kodwa ngenkathi udevele ngena kuwo wawenza ukuba ukumbuqele ukuba alethe imbubhiso. uNkulunkulu wadala umuntu ukuba babenga amadodana kaNkulunkulu kodwa ngenkathi udevele ngena kubo niyabo kuba yinkathazo manje lowo kwakungudevele wangena emimoyeni eyathumela leso siphepho. Wayengeke yini umdali owadala umoya athi buyele muva lapho engakudala khona. Lowo akusiye yini umdali ofanayo owayeme egqumeni laseColorado ngelinye ilanga na niyabo. Lowo akusiye yini lowo owayekwazi ukuthatha iqatha lenhlanzi futhi alifepule bese kukhula kulo elinye iqatha na eqinisweni wayengadinge ukuba nalokho wayengahle ukuba wakukhuluma. Lowo akusiye yini umdali ofanayo owadala izingwetshetshe na ngakho ke lowo owaye kuKristu ukithi niyabo ngokuba kwenza imisebenzi efanayo nayenzayo into efanayo. Bafileyo babengena kuma ebukhweneni bakhe ngezwi lakhe. Bukani sinobufakazi obuhlanu obubhalwe phansi obuqinisekileyo babantu ababefile nenkosi inikeza umbono futhi iya kubo futhi ibuye ibavuse. Nango yedwa ehlezi khona lapha manje owafela lapho ahlezi ngokhona lapho futhi nangu uyaphila kulobu busuku wawiswa ukuhlaselwa yinhliziyo. Nangu ya umkakhe umhlengikazi sehla yonke into yase ihambile amehlo akhe esishone phakathi futhi esihambile nangu ephila. Ngokuba mkhulu lowo phakathi lapha ukithi kunalowo osezweni niyabo. Mkhulu lowo nguNkulunkulu umdali imimoya namaza ngokufanele kumlalele amademoni aphela amandla yonke imvelo yamlalela ngoba wayengumdali wemvelo. Wo uma sicabanga lokho ukunciphisa kwena ke siyaziqonda lezi zinto niyabo kuyini na akusuye umuntu angekwenze lokho umuntu yingxenye yendalo niyabo kodwa yimimoya namaza okulalela umdali niyabo. Uthi kuthatha umdali ukukwenza ngokuba lowo kini mkhulu kunalowo osezweni lowo ongabangela isiyaluyalu yilowo osezweni lowo kini ngumdali owenza imimoya. Angakhuza udevela aphume emimoyeni futhi kube khona ukuthula. Angakhuza udevela aphume esiphephweni futhi kungabikho siphepho. Ungumdali futhi mkhulu lowo kini kunalowo osezweni niyabo. Udevela ungowezwe izwe lingelakhe belihlale njalo lingelakhe wawelani oLucifer ndodana yobusa na niyabo lelizwe lingelakhe lapho kungenkathi yena ekhahlelwe ekhishwe ezulwini ubuyela kulo niyabo. Nguye wathi kuKristu lemibuso ngeyami ngenza lokho engikuthandayo ngayo ingeyakhe futhi nguye lowo osezweni. UJohane wayesanda kubatshela abafundi, nizwile ngomphiki uKristu oza kuza futhi usekhona esebenza kubantwana bokungalaleli. Kepha bantwanyana, anisibo abalelizwe, ningabakaNkulunkulu. Futhi mkhulu lowo kini kunalowo osezweni, lowo nguKristu ekini. Lowo owadala amazulu nomhlaba wabonakaliswa emntwini kaJesu Kristu, uNkulunkulu kuKristu ebuyisana nezwe. Ake sithi uthi leyo kwakuyindodela kaNkulunkulu nokho futhi Branham, kulungile. Ake sibone ukuthi ungophakade yini, uNkulunkulu ungunaphakade. Mkhulu lowo wayekuJoshua kunelanga, futhi Joshua wayengumuntu ezalwe esoneni njengawe nami. Futhi mkhulu lowo wayekuJoshua naselangeni elalihanjiswa ngumyalo kaNkulunkulu. Nkulunkulu wayala lelo langa ukuba likhanye futhi liziphendukele futhi libuswa lilawulwa yimithetho kaNkulunkulu. Kodwa mkhulu lowo wayekuJoshua kuna njengoba yayinjalo imithetho kaNkulunkulu, ngoba umdali sobo lwakhe wayekuJoshua. Ngenkathi uJoshua ebheka phezulu elangeni wayesethi, wena yima lapho khona, futhi nyanga wena lenga lapho khona, ngize ngiqede lempi. Futhi langa nenyanga kwamlalela, ngokuba lowo owayekuJoshua wayemkhulu kune nelanga nenyanga. Lowo owayekuJoshua, lowo owayekuMose wayemkhulu kuneGibhithe. IGibhithe kwakuyimibutho yezempi namandla yezwe, babenqobe izwe ngaleso sikhathi. Kodwa mkhulu lowo owayekuMose kuna njengoba lalinjalo iGibhithe, ngoba uMose unqoba iGibhithe. Mkhulu lowo owayekuMose kunemvelo, ngisho oqobolwayo sewake wacabanga ukuthi uNkulunkulu wathatha izwe lakhe futhi ulinika uMose.
And command that the sun don't shine.
Wayesethi, hamba uphumele lapho bese uyala ukuthi ilanga lingakhanyi, nelanga laba mnyama bhuqe. Ngabe kunjalo na?
He can make the sun to shine and the clouds to go back.
Angenza ilanga kuba likhanye nabafu kuba abuyele muva, kumbe angenza ilanga ukuba libe mnyama. UNkulunkulu angenza noma yini ayifisayo, futhi usemntwaneni okholwayo. Amen. Lokho ke kwakungekho zeze lalibonakala kungahle ukuba kwakuyisikhathi sasebusika, akukho zibawu. Kodwa uNkulunkulu wathi kuMose, hamba ukhulume amazwi ami futhi ngizokufaka emqondweni wakho ukuthi uzothini. Futhi uphumele lapho bese ucaphuna uthuli lomhlabathi bese luphonsa phezulu emoyeni uthuli. Wayesethi makube khona amazeze namazeze cishe ayehamba phansi cishe ejulenga amayintshi amaningana ekuyo yonke indawo emhlabathini emahoreni ambalwa. Ngabe kunjalo na umdali? Kwakungekho maxoxo, ngakho welula induku yakhe. Wayesethi makube khona amaxoxo futhi ayekhona yonke indawo enqwabelene laze lanuka lonke izwe. Ngabe kunjalo na? Lapho esefika olwandle lubomvu futhi lalusendleleni yakhe, uNkulunkulu wathi khuluma kulo lwandle, noMose wakhuluma kulo lwandle, futhi mkhulu lowo wayekuMose kunoma lalunjalo lwandle qobo lwalo. Ngabe kunjalo na? Oh hey, manje niyabo, mkhulu lowo wayekuMose kunalowo osezweni, mkhulu lowo wayekuMose kunanoma yiphi imvelo ekhona ezweni. Wayele imvelo kunanoma yikuphi uNkulunkulu ayemtshele ukuba akusho, wakusho. Futhi yileyo ndlela okwaba ngayo. Lo uNkulunkulu ofanayo unathi kulobu busuku, akanathi kuphela kodwa ukithi, usefakazile ukuthi wayekithi. Mkhulu lowo kini kunalowo osezweni, sesabani izwe na? Lapha ngelinye ilanga bathola olunye uhlobo lwezinyo lwedinosoli phezulu lapha ngokuzungezwa kwe, ngiqagele nonke nezwa ngalo phezulu lapha Niagara Falls. Bathi lalisinda amaphawundi ayisithupha, ngangicabanga ukuthi babezothi liphuma kumuntu, kodwa ngicabanga ukuthi ekugcineni balichaza njengohlobo olunye lwesilwane sangaphambi komlando. Lezo zilwane mhlawumbe zake zaphila emhlabeni. Ziphi manje na? Niyazi uNkulunkulu Somandla bengayala amadinosoli ukuba yeze phezu kwalo mhlaba ehoreni elilandelayo, abengabe esengamamayela ngamashumi amane kujula na? Niyazi uNkulunkulu bengalibhubhisa lelizwe ngamazeze na? Bengabiza amazeze ashonaphi lapho efa na? Kwenzekani empukaneni yasendlini na? Kwenzekani entetheni na? Kufika isikhathi sasebusika futhi izinga lehle ngamashumi amane ngaphansi kwezingagwa, futhi ziphume ngento esahlobo elandelayo. Izintethe zigcwale yonke indawo.
Where did they come from?
Ngiqhamukephi na ungumdalo ukhuluma izinto zibe khona uNkulunkulu impelo ilalela izwi lakhe lapho iningi labazalwane bethu lithola khona ukujabula ngokweqile bahlabeka umxhwele ukuthi uNkulunkulu uthi yenze into ethize bese bethi ngisho kanje inkosi lapho kungesuye yingaleso sizathu kungenzeki kodwa nxa kunguNkulunkulu ngempela ekutshela kuzofanele kwenzeke kuzofanele kube ngaleyo ndlela niyabo nxa uNkulunkulu ekukhuluma kufanele kube yikho mkhulu lowo owayekuMose kunalowo owayeseGibhithe mkhulu lowo owayekuMose kunoma yini uFaro ayengayenza konke okwemilingo yakhe wayemkhulu lowo owayekuMose kunalowo owayekubalumbi niyabo wayemkhulu lowo owayekuMose kunayo yonke imvelo mkhulu lowo owayekuDaniyeli wayemkhulu kunezingonyama wayekwazi ukumisa lezo zingonyama ezilambile ngakho noma yini engamisa noma yini inkulu kunaleyo ayimisayo ngakho izingonyama zaphuma zagijima zilambile ukuba zidle uDaniyeli futhi wayemkhulu lowo owayekuDaniyeli kunalowo owayesengonyameni manje ngekathi ingonyama iqala ukudalwa yayingumngane womuntu udeveli oyenza yenze lokho kunjalo esikhathini seminyaka inkulungwane impisi iyakudlanda wonke newundlu futhi ingonyama iyakudla utshani njengenkabi futhi iyakulala phansi kanye nenkabi aziyikulimaza kumbe zibhubhise esikhathini seminyaka inkulungwane udeveli uyobe sihambile udeveli wenza izilo zasendle zidabule futhi zinwephule futhi zidle nezinto ezifana nalokho ngendlela ezenza ngayo kusathane wenza lokho kodwa wayemkhulu lowo wayekuDaniyeli kunalo lowo owayesengonyameni niyabo wayemkhulu lowo owayekulowo mprofeti kunalowo owayesengonyameni wayemkhulu lowo owayekubantwana bamaHebheru wayemkhulu lowo owayekubo kunalowo owayesemlilweni ngokuba baphonswa emlilweni futhi lowo owayekubo wayenabo futhi wavimbela umlilo kubashiseni ngenkathi isithando somlilo sasishisiswe ngasikhombisa ukushisa ngaphezulu kwalokho kwake kwashisiswa shiswa kunjalo wayemkhulu lowo owayenabantwana bamaHebheru kunalowo owayesezweni nakho kuhlezi uNebukadnezari kumbe uBelteshazzari uNebukadnezari ngekholo kwethu kwakunguye owaye nesithando somlilo esasishisiswe ngasikhombisa ukushisa ngaphezulu kwalokho kwake kwaba yikho ephefumulelwe nguDeveli uthethela babantu ngoba babemele izwi likaNkulunkulu base bebaphonsa kulesi sithando somlilo sishisa kasikhombisa kunoma sake sakwenza futhi asikwazanga ngisho ukubashisa ngokuba mkhulu lowo owayenoShadrach uMeshach noAbednego kunalowo osezweni ngokoqobo hohe mkhulu lowo owayekuEliya kunokuba izibhakabhaka ezisathusi sasinjalo ngoba wakwazi ukuletha imvula esibhakabhakeni esisathusi ela selithathe iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha lagcina ukuna mkhulu lo owayekuEliya kunokufa ngokuba nxa sekufika isikhathi sokuba afe uNkulunkulu wayembonile lowo omdala umprofethi okhathele wayekade esola uJezebeli nawo wonke upende wakhe nezinto zesimanje futhi wayesethe ukukhathala ngakho akazange ngisho amdedele ahambe aye ekhaya njengoba enza kuInoki wathumela inqola wayesemtsosha futhi wamenyusela ekhaya mkhulu lo owayekuEliya kunalowo owayeseJerusalema naseJudiya nasezintabeni wayemkhulu lowo okuEliya kunokufa qobo lwakho mkhulu lowo owayekuEliya kunetshuna ngoba waphunyuka etshuneni waphunyuka kupheni futhi wavele wanyukela ekhaya ngenqola niyabo lowo wayemkhulu futhi wayekuEliya wena uthi oh awu lowo kwakungumuntu omkhulu ume kancane iBhayibheli lathi wayengumuntu njengathi ngokudabuka njengawe nami kunjalo kodwa lapho ekhuleka wakholwa ukuthi wakuthola ayekukhulekela uJesu akusho ngithi ngani ikhuleka kholwane ukuthi niyakwamukele nikucelayo kuyokwenziwa wakhulekisisa ukuthi lingane futhi alinange iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha niyabo mkhulu lowo owayekuEliya kunemvelo bese ke kuthiwani ngokuphulukisa abagulayo nani yabo mkhulu lowo okini kunokugula niyabo ngoba lokho kuyisiphazamiso kuphazamisa yona impela imithetho kaNkulunkulu ukugula kuyiso Awu omkhulu yilawo kini lawo ngumphulukisi nomtali kuno unodevel ophazamise lona impela uhlelo lokuphila kwakho mkhulu lowo kini kuno lowo osezweni niyabo wayemkhulu lowo wayeku Eliya wayemkhulu lowo wayeku Isaiah kunangangesikhathi kumbe nayimuphi walabo baprofeti ngoba bebone bedlule isikhathi niyabo mkhulu lowo wayeku Job kunanoma ngisho nezimpethu zesikhumba nokufa nethuna ngoba ngombono wabona ukufika kwenkosi wayesethi umhlengu wami ukhona nokuthi osukwini lokugcina uyakuma emhlabeni nalapho izibungu zesikhumba sami zivuphisa lomzimba nokunyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu niyabo mkhulu lowo wayekujobe kunokufa mkhulu ngoba ukufa kwazama ukumthatha futhi akukwazanga ukukwenza ngoba wathi yovuka futhi wakwenza lalelani ngifisa sengathi ngabe sinesikhathi athi ukuba siqhubekele phambili kuloko kodwa ngizothanda ukunibuza umbuzo engezwe ukuphawula ngelingelanga ngokuthi uChrist kini manje ungakudedeli kuphumule phezu kwento ethize oyenzileyo uthi ngizwe ukuthuthumela kuncane ngakhuluma ngezilimi ngasini moyeni akukho kuphambene naloko manje kulungile lokho niyabo kungukuthi kodwa ungaphumuli kuloko niyabo ukuphila kwakho kufanele kube yilokhu lokhu yikho wena nalokhu kufanele nibe munye niyabo bese ke lokhu kuyazibonakalisa niyabo manje uma ke kulobu busuku bungathi ngenhliziyo yakho yonke ukuthi umoya kaShakespeare uphila kuwe ukuthi uShakespeare ubephila kuwe na uyazi ukuthi ubuya kwenzani na ubuya kwenza imisebenzi kaShakespeare ubuya yenza ubuya odala izinkondlo nemidlalo nokunjalo ngoba uShakespeare waye yilolo hlobo lwengcweti umbhali omkhulu umbhali wezinkondlo manje ukuba uShakespeare ubephila kuwe imisebenzi kaShakespeare ubuya yenza ngabe kunjalo na ukuba ke uBeethoven ubephila kuwe na ukuba ke uBeethoven ubephila kuwe na uyazi ukuthi ubuya kwenzani na ubuya ubhala amaculo njengoBeethoven umqambi odumileyo ubuya ubhala amaculo njengoBeethoven ngoba uBeethoven ubeyoba ngokuphila kwakho ubuya banga uBeethoven ophinde wazalwa futhi ukuba uBeethoven ubephila kuwe imisebenzi kaBeethoven ubuya yenza ngoba uBeethoven ubephila kuwe ngabe kunjalo na
But he that is in you is Christ.
Kodwa lo ngini uKristu futhi uma uKristu ekini imisebenzi kaKristu niyo yenza uma uKristu ephile kini washa njalo uJohane ngcwele eshumi nane eshumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iya kuyenza uma wawukuKristu noma uma uKristu wayephila kuwe kodwa ke uKristu yize ngabe kunjalo na nezwi lifika kubaprofeti bakhe niyabo futhi uma wena uKristu waphila kuwe imisebenzi kaKristu ibiyokwenziwa ngawe ukuphila kukaKristu bekuyophila ngawe imisebenzi ayenza ukuphila kwakuphila nakho konke bekuyophila kuwe njengoba nje ukuba uShakespeare uBeethoven noma kwakungubani owayephila kuwe uma kuphila kwakhe kodwa uma usalokhu uziphilela ukuphila kwakho khona ke uyokwenza imisebenzi yokungeyakho uyabo kodwa uma uphila ukuphila kukaKristu uma uKristu ekuwe lowo kini mkhulu kunalowo osezweni uma kungabaza kwenu nezingxaki ngesethembiso sikaNkulunkulu kukini kola ke uKristu akekho lapho yabo kuphela uxovekile kodwa uma ukuphila uma uKristu uphila kuwe izwi lakhe uyolazisa nesethembiso sakhe uyosenza yabo uyakwenza nxa ukhuleka ukholo ukuthi uyakwamukela ukucelayo futhi uyakuphiwa khona uma nithi kulentaba ngubuleka ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa nikholo ukuthi enikushoyo kuzokwenzeka ningaba nakho enikushoyo ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise kwenza nendodana iyakwenza niyabo futhi ngekathi uyise ikhombisa ukuthi yenzeni yahamba yaphumela lapho ngaphandle kokwehluleka kwanoma yini yase ithi makube njalo futhi kwaba njalo nalowo uKristu ofanayo uphila kini kuphila kithi khona ke imisebenzi yakhe siya kuyenza ngoba uKristu yizwi nesethembiso sezwi siletha ukuphulukiswa kini niyakukholwa lokho na impela wathi angiyi kunishiya nizintandane njengoba ngikhuleka ngacela isikhatshana nesedlule lapho kuMathewu amashumi amabili nane niyabo kumbe uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili amashumi amabili niyabo wathi ngiyakuza kini ngibe kini ngi umuntu uKristu esimweni sikaMoya Ongcwele ngize ngiphile kini khona ke awusayikuba nguwena ngiyakuba kini futhi mkhulu lowo kini kunalowo osezweni yabo amaHebheru 13 esishiyagalombili athi unguye izolo naphakade lowo owayekuNowa wayemkhulu kunezahlulelo zamanzi nalowo kini mkhulu kunezahlulelo zomlilo yabo lowo kini mkhulu ngoba wahlawula ukwahlulelwa futhi wakunqobela ukwahlulelwa yabo akukho kwesaba ngakho yabo wena uphakathi lapho yebo mkhulu lowo owayekuNowa kunalowo owayesezahlulelweni zamanzi abhubhisa izwe elingakholwanga ngoba uNowa wakholwa futhi mkhulu lowo owayekuye owamkholwa owakhuluma naye kunalowo owayesezweni ukuthi uNowa waphunyuka ekwahlulelweni konke ngenxa yezwi likaNkulunkulu lalilikhulu kunalokho futhi waphakama ngaphezu kwezahlulelo mkhulu besingabambelela kanjani kulokho esikashana yabo mkhulu lowo owayekuDavid kunebhere elantshontsha imvu yakhe mkhulu lowo owayekuDavid kunengonyama engenayo yaseyitshatsha enye yamawudlu akhe mkhulu lowo owayekuDavid kunesitha uGoliyathi umfilisto omkhulu owama lapho lapha eshumini nambili amafidi alishumi nane ubude eneminwe engamayintshi alishumi nane enomkhonto onjengenalithi yomaluki futhi umbozwe yonke indawo ngamabili kumbe amayintshi amathathu ugqinsi lwensimbi kumbe okuyinsimbi ethuzi kodwa okwakukuDavid kwakukukhulu kunalokho kwakukuye wayengamandla izikonyane wayeyikhawe wayengakwenza wathi nje wayenga vele yamcosha uDavid ngezihloko somkhonto wakhe amlengisele phezulu amtedela adliwe izinyoni uDavid wathi uza kimi njengomfilisti egameni lomfilisti ungethuka ngegama likaNkulunkulu wamafilisti wayesethi ukhoshile ngalokho ozokwenza futhi uza kimi ngesikhali nomkhonto kodwa mina ngiza kuwe ngegama leNkosi uNkulunkulu futhi namuhla ngizosusa ikhanda lakho emahlombe akho futhi wakwenza ngoba wayemkhulu lowo owayephefumulela uDavid ukuba abe naleso sibindi mkhulu lowo kini kunaleso sihlalo esidlamasondo mkhulu lowo kini kunalolo hlaka mkhulu lowo kini kunalowo mdlavuza mkhulu lowo kini kunaleyo nhlupheko mkhulu lowo kunanoma yini khona odeveli abengayibeka phezu kwakho mkhulu lowo kini kunalowo osezweni mkhulu lowo yebo wayemkhulu uDavid lokho kwakukuDavid uNkulunkulu kuDavid
he is in us that's the Christ he was a conqueror of every
ugithi lokho ngokuthi uKristu wayengumqobi wasasonge isitha enqobela thina ngenkathi elapha emhlabeni wanqoba isono wanqoba ukugula wanqoba ukufa wanqoba isogo
he conquered the grave and now he lives in us as a conqueror
wanqoba ithuna futhi manje uphila kithi njengomnqobi wanqoba ukukhula isogo kuve ithuna futhi ufika kithi ukuthi ikhulule kuzo zonke lezo zinto futhi mkhulu lowo kini kunalowo ongabeka lokhu kusabisa phezu kwenu yebo mkhulu lowo kini kunalowo osezweni zenzeka kanjalo-ke lezi zimangaliso wanqamuka kanjalo-ke lowo moya ngelinye ilanga isidalo esingumuntu sasingakwenza lokho na khabo mnumzane akunakwenzeka ngenkathi ngima lapho ngikhala naleyo mimoya idabula futhi kangaki kuphakathi lapha owaye phezulu lapho na asikubone uphakamisa izandla zakho phakamisa izandla zakho wonke umuntu owaye phezulu lapho lokho phezulu eColorado ngaleyo nkathi ngaleso sikhathi kulungile umfowethu Fred ngiqagele nguye yedwa owaye khona ngaleyo nkathi bengicabanga ukuthi mhlawumbe umfowethu Menu ubelapha kodwa umfowethu Ivenzi bekungesuye na umfowethu Ivenzi waye phezulu lapho ngaleso sikhathi ya kulungile futhi ya kaphela kusilo iqiniso lelo na kusiyo indlela okwenzeka ngayo lokho na izimvula zaveleza nqamuka nemimoya yanqamuka kuvunguza kwakuyini na ngezwi lami na qhabo ngoba wangitshela ukuba ngikwenze futhi mkhulu lowo kithi kunoma yiyiphi imvelo akusuye yini lobo unkulunkulu ofanayo wakwazi ukuthulisa amaza phezu kolwandle obengenza imimoya ibuyele endaweni yayo na? Akasuye yini yena lowo owakwazi ukwenza mnyama ilanga wayengakwazi ukwenza ilanga likhanye na? Awu, mkhulu lowo kini kunalowo osezweni, niyabo kulungile? Manje ingakho lezi zimangaliso zeqiniso zingenziwa ngoba yisethembiso sikaNkulunkulu. Izinto engizenzayo nani niyozenza? UJohane ongcwele we 14:12 yena uKristu owathulisa imimoya namaza ungumdali wawo. Uselokhu enguye impela umdali njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi, unguye izolo lamuhla naphakade. Waphulukisa abagulayo, wabhubhisa isono, wakhukhula konke enzela wena, futhi uza kuwe ukuba ahlale nawe. Wanqoba konke lokhu ukuba eze aphile kithi. Uyilowo mnqobo osevele uzinqobile lezi zinto, wakufakazisa emibhalweni, wabuya futhi wanqoba yonke into, futhi wafakazisa kini ukuthi unguNkulunkulu ofanayo? Uthi emva kweminyaka engamakhulu eyishumi nesishiyagalolunye lapha usenza into efanayo phakathi kwethu ayenza ngaleso sikhathi eyanqoba ukufa isihogo kugula nethuna. Lo Kristu lolowo uyilowo kini unguKristu, njengoJohane wathi lowo okini mkhulu kunalowo osezweni, lowo kwakunguKristu. Mkhulu kunalo lonke izwe ngoba wanqoba izwe, futhi ngomkhulu kunazo zonke lezo zinto ngoba walinqobela thina, futhi singaphezu kwabanqobi ngaye owasithanda wazinikela ngenxa yethu ukuze abuye enze imisebenzi yakhe ngathi ukufakazisa kithi ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Ngenkathi esemhlabeni wafakazisa ngenkathi emaphakathi kwabantu wayengumesiya, wayekwazi ukwahlulela imicabango osezinhliziyweni zabo. Nebhayibheli lathi uMose washo ukuthi wayezoba ngumprofethi, ngabe kunjalo na? Wayezazi izimfihlo zenhliziyo, wayebazi abantu ukuthi babengobani, uyazi ukuthi yini eyayingahambi kahle kubo. Sikubonile lokho kwenziwa na isikhathi ngesikhathi. Siyazi ukuthi abafileyo bavusiwe bephuma ekufeni impela, abanye babo efe usuku nengxenye, awu wafa ngokunye ukusa, futhi bakubuyisa ngalobu busuku, futhi bahamba ubusuku bonke, futhi ngakusasa cishe emini kumbese kuthe nje kubantambama kungena lapho kwakukhona khona ithende inganyana encane ifile isibanda, futhi lele zingaleni zikanina nenkosi uNkulunkulu yaletha yakhuluma izwi lokuphila naleyo ngane yafudumala yaseqala ukukhala ibuyiselwe ezingalweni zikanina. Unkosikazi Stetclevu emilapho ukubona lokho kwenziwa ingaleso sizathu wakhalela kanjalo ingane yakhe, engifuna ukuba ngindize ngiye eJalimane, kodwa inkosi yathi leso yisandla sami, ungakukhozi lokho, niyabo wazi kangcono. Ngenkathi etshela uMose wathi khuluma kule idwala ungalishayi, lokho kwakuchaza ukuthi khuluma ungashayi, niyabo ufanele ulalele athi kwenze, kodwa akukho muntu ongazenzela utho ngokwakhe, ufanele akuzwe kuqala kuNkulunkulu. Manje izwi likaNkulunkulu lethembisa ukuthi uyaphila, futhi ngoba iphila wena uyaphila, wethembisa ukuthi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyoyenza, izinto ezifanayo kuphela eziningi zakho niyozenza, ngokuba ngiya kuBaba. Wanqoba zonke izinto, nguye owamisa, nguye owenza lezo zingwejeje. Lokho kwenzeka kabili, kwenzeka kanye endaweni yakho Jali, futhi kwenzeka phezulu lapha ngenkathi abazalwane omfowethu Fred nomfowethu Banks kanye nabo bephezulu lapho nathi. Kwenzeka eJalimane ngenkathi lezo zinyanga abathakathi ezilishumi nanhlanu zingiphahlile zathi ngoba uBilly nomfowethu Akenbright abazi zivumelanga zingibone zathi awu sizo lenza liphenduke lelo thende, futhi zahlala phansi lapho nemilingo yazo, futhi zabiza uNkulunkulu wazo uDevil, futhi nangu eza nesiphepho cishe izinkulungwane ezingamashumi amathathu, amaJalimane ayizinkulungwane ezingamashumi amane phandle lapho nalelo thende libhakuza phansi naphezulu kanje. Zona zase zisika zithatha isikelo zasika uPape, futhi zalukhomba emuva kanjalo, futhi zisho okwazo zidlula kuyo yonke imilingo yazo, futhi zisho amagama amathathu angcwele zithi uyise indodana umoya ongcwele lululululululu, uyise indodana umoya ongcwele lululu. Ziqhubeka kanjalo futhi eqinisweni isiphepho zaqubuka impela, uyinkosi yamandla omkhathi uSathane, futhi zabiza isiphepho, futhi manje ngisho nalelo thende likhulukazi lendlaleke kanjalo, ohe lalingamboza cishe indlu yedolobha. futhi lakhiwe laya phezulu lakhiwe ngama 2x4 futhi nje kunguseyili oqhaselwe phezu kwalo umoya wangena ngaphansi kwalapho futhi wavele waliphakamisa kanjalo nalowo moya nombani udweba kanjalo ngavele ngaqhubeka ngashumayela futhi zazingena nje emlingweni omkhulu ziqhubeka kanjalo zisho la umaganyana angcwele zathi amagama amathathu angcwele aphakeme uyise indodana nomoya ongcwele macala omabili kanjalo ngase ngimbone kodama futhi engungwe odevele lapho kodwa engaboshiwe futhi ngathi kumfowethu Lawster ungakuhumushi lokhu ngathi imfowethu yakhe Bright khuleka nje ngathi inkosi nkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba ungithumele lapha ngibeke unyawo lwami kulo mhlabathi wasejalimane egameni likajesu kristu ngoba ungithumele lapha nalelo fuweni lamandla phezu kwami alinawo ngoba ngicotshiwe futhi ngathunywa lapha ngenxa yensindiso yalaba bantu ngiyakuyala egameni likajesu ukuba usuke lapha nemidumo ihamba papapa lathi grrr lasongeka lahamba futhi ikhona ngqo phezu kwethende lapha ephetheka labuyela emuva nelanga lakhanya bha phakathi nemizuzu elishumi kwase kukhona acishe izinkulungwane ezilishumi zizungeze ama-altare nezinto bekhalela umusa ukubona amandla kaNkulunkulu ngalina mkhulu lowo kini kunalowo osezweni niyabo mkhulu lowo kini kunalowo osezweni abone izinhlupheko entweni omfo wethu tete wethu asinakho nokukodwa ukukhathazeka nhlobo ubukhulu nguNkulunkulu futhi ukini niyakukhola lokho na manje sengihambe ngedlula isikhathi le sekuyimizuzu elishumi nanhlanu cishe emva kwelesishiyagalolunye futhi ngiyazi laba bantu basazoshayela indlela yende asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje Oh baba nkulunkulu wena uyazi ngeColorado uyazi lezo zinto zeliqiniso futhi ngikusho ngenxa yenkazimulo yakho ukuze laba bantu bazi emva kwakho konke ukufakazisa kwesayense kwezithombe nangokwemisebenzi kamoya ongcwele futhi Nkosi wena uyazi ukuthi ukuthi ngibeke ngokucacile kubantu futhi ngihlala ngikwenza ukuthi kungoba wakwethembisa futhi wena lapha uzama ukuthola uthize ongaziqinisa qobo lwakho ngaye ukwenza abanye babone ukuthi uyaphila futhi unguye izolo namuhla naphakade ngiyakhuleka kuwe Nkosi ukuba ube nesihawu nokuba usihole futhi siqondise emicabangweni yethu kukhona labo abahlezi lapha abagulayo nabahluphekileyo kukhona labo mhlawumbe abangahle bafe uma bengalutholi usizo oluvela kuwe abaningi babo mhlasimbe usesekupheleni komgwaqo lapho odokotela bengeke besasiza wena nguNkulunkulu futhi nguye izolo namuhla naphakade futhi ubukhona bakho bulapha Futhi Nkosi yasazi ukuthi lo mntonso wesithathu njengoba siye sabhekisela kuwo uyoba njani angazi ukuthini kodwa sazi into eyodwa ukuthi umntonso wokuqala wawungukuphelela umntonso wesibili uyisihlanu kwakungumusa futhi eNkulunkulu ngiyakhuleka kulobo busuku ukuthi uzozembula qobo lwakho kithina ukuthi emva kwalezi zinto ukuthi lowo kini futhi wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyoyenza futhi wathi awenzanga lutho uze ukhonjiswe ngubaba futhi sibonile ukuthi wenzani ngenkathi wawukwazi ukutshela umpostoli uPetro ukuthi wangubani ukuthi igama likayise nalingubani watshela uNathaniyeli ukuthi umsebenzi ayethunyelwe wona wawuyini ukuthi wafika kanjani lapho ukuthi wayekuphi ngaphambili ukuthi wayenzeni watshela owesifazane emthonjeni ngezolo zakhe nokuthi wayeyini ehlala kulokhu kuphi ingane lamadoda ayizithupha amahlani ayikade enawo nale ayesehlala nayo manje yayingesiyo indoda yakhe usenguye lo uNkulunkulu ufanayo watshela kwakuyisimo sobumpumputhe bukaBhathimeu ngenkathi ema lapho ngenkathi nokho enhlizweni yakhe wayenokubona ukuthi wayengabona ukuthi uma lowo kwakunguJehova ezibonakalisa ebudodaneni bukaJesu Kristu ukuthi wayekwazi ukubona ukukhala kwakhe futhi wamemeza kakhulu wena ndodana kaDavid ngiyawukele futhi kwakumiza futhi waphenduka futhi wamphulukisa oh baba umtshele ukuthi ukukhola kwakhe kwakumsindisile lowo wesifazane omncane onoku ukuphaphatheka kwegazi ukuthi ngalomopho nokuguquka kwempilo futhi iminyaka eminingi akuzange kunqamuke. Wayechithe yonke imali yakhe ngodokotela futhi akukho namunye wabo owayengamsiza. Wafika kumunye wemihlangano yakho njengoba wawukhuluma nomuntu lapho eGalile, njengoba wawusendleleni yakho ubheke endlini kaJariyo. Lona wesifazane omncane wayethe phakathi kwenhliziyo yakhe, kungekho mbhalo emva kwakho. Uma nje kuphela ngingathola ingubo yakhe ngikholwa ukuthi ngizosindiswa. Futhi wasithole isifiso sakhe lapho ethinta ingubo yakho futhi wamtshela ukuthi ukukholwa kwakhe kwakwenze lokhu. Wamlandisa izimfuno zakhe futhi wasinda. Siyatshela ezwini ukuthi ungumpristi omkhulu ohlezi kweliphezulu ephilela njalo kwenza izinxuselo, nokuthi futhi wena ungumpristi omkhulu ngalesi sikhathi onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Nkosi Nkulunkulu, yipha ukuba wonke umuntu lapha kulobu busuku angaba abe nenhlanhla yokukuthinta kulobu busuku. Umpristi omkhulu kakhulu futhi asinde ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Ngikucela egameni likaJesu, amen. Manje ngabe akhona amakhadi omkhuleko na? Ngitshele uBhili ngabe ukhona unamakhadi omkhuleko na? Kulungile, lokho kulungile. Ngimtshele ukuba angawakhiphi. Ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizothi kwelula njengoba ngivele ngikhulume kakhulu, kodwa bekani bukani futhi ningitshelile ngenkathi ngithi ngizozama ukuphuma ligameni ngalesi shiyagalombili. Nihlekile futhi ngazile ukuthi benazi ukuthi benikhuluma ngani. Mina ngi kodwa ngiyanithanda, yabo. Ini ngizama ukukwenza, bengihlala njalo ngizama lokhu mngane, kuba umuntu angasho ukuthi umfowethu Branham wenza lokhu. Umfowethu Branham akakwazi kwenza lutho, yabo. NguJesu Kristu futhi lowo ukimi ukini. Nifanele nikhole nje, akunjalo lokho na, yabo. Lowo ukini mkhulu kunesifo sakho. Manje bangaka abantu lapha ogulayo emizimbeni yabo abangangazi, kodwa niyakholwa ukuthi ninokukholwa okwanele ukuba nithinte umpristi omkhulu. Phakamisa isandla sakho uthi ngiyakukholwa. Kulungile. Kukhona ngempela ndawo zonke izandla. Kulungile. Bangaki phakathi lapha ongaziyo futhi waziyo ukuthi angazi lutho ngalokho enikudingayo futhi nifuna uNkulunkulu ukuba nithinte na? Phakamisa isandla sakho. Niyabo, niyabo. Kulungile. Eqinisweni akukho muntu phakathi lapha engazi utho ngaye ngaso lesi sikhathi samanje ngokugula, kodwa lo mfana ohlezi lapha ngiyamazi. Ngike ngamkhulekela izikhathi eziningi, angisalikhumbula igama lakhe, kodwa ungowasezansi eKentucky. Uhlale ngibhalela ngaso zonke izikhathi, umngane uQobo womfowethu nodadewethu Ward, futhi ufikela enhla lapho futhi uye wawuthamela umhlangano isikhathi eside. Nguyena muntu kuphela engimaziyo. Manje umfowethu Dawu ngokwazi kwami akanankinga, kungenjalo bengehlale lapha. Wayigula kakhulu ngelikilanga, nenkosi yamphulukisa. Angimazi lo muntu futhi angazi ukuthi ngubani lo onalezi zinduku zokuqhugela lapha. Mhlawumbe lowo muntu osesihlalweni angazi, futhi ngazi izinqwaba zenu, kodwa uNkulunkulu ezulwini uyazi ngalesi sikhathi. Angazi ukuthi nifunani, anginalwazi ukuthi ukuba likhuni lapha eThabanakele, ngoba niyabo ngazi inqwaba yabantu. Manje nakho kuyikho, nxa ufika endaweni manje, ngifika lapha ngezinye izikhathi futhi ngithi kulungile, sizonika wonke umuntu ikhadi lomkhuleko bese sibamisa umugqa benyukele emsamo. Omunye uzohamba manje, ningeke. Manje bangane, ngizovula inhliziyo yami igelekeqe futhi nginitshele into ethize. Ningeke nikufihle lokho nje enikucabangayo. Ngiyakwazi kunjalo, ngiyazi ukuthi nicabangani, niyabo. Futhi ngezinye izikhathi nethi mfowethu ngiyakholwa ngani, awu ukholwa ibanga nje, niyabo, niyabo. Ngiyazi futhi khona lapha lapho mina njengamanje nje uqobolo usanda kufika phezu kwami, niyabo. Futhi nje ngiyakuzwa lokho ukushaya komthambo, sengathi ukushaya, niyabo, ukugquma okuvela ezindaweni ezahlukene, niyabo. Kodwa manje ningabe nisaba ngabangakholwayo. Kholwani yiwo wonke umlayezo, kholwani lokho. Uma kungenjalo, uma kungalotshiwe eBhayibhelini, khona-ke ningakukholwa. Kodwa uma useBhayibhelini, khona-ke umoya ongcwele ophila phakathi kithi ubophezelekile ukuba ukwenze lokho uma siwukholwa. Ngabe kunjalo na? Ngiyazi kulukhuni, niyabo, akukho kuza kalula. Bakulukhuni ukuye ukuba afe ukuze lokhu kuvezelwe nina. Bakulukhuni ukuye ukuya eCalvary wayefuna ukuhlala kakhulu kangangokuthi wakhala kungabi intando yami kodwa mayenziwe yakho. Niyabona, niyabona, akafuni ukushiya, waye yinsizwa futhi waye nabazalwane bakhe, waye bathanda njengoba nginithanda nje, kodwa akakwazanga ukuphila nabo baphile futhi ngakho wafa kuze siphile. Lokho kwakungelula, wayefanele akwenze. Buka ukuthi kufakunyo okwakubekwe phambi kwakhe. Baba, ihora lifikile futhi ngingakhuleka ukuba lesi sitha sisuswe kimi na. Qha, wayengafuni ukwenza lokho. Wayefuna intando kaNkulunkulu ukuba yenziwe. Manje bukali uma nizokholwa yileyo nto efanayo. Manje ningawusithi ngethunzi hlobo kukholweni nje. Kukholweni ngokoqobo nje. Ningangabazi kukholweni. Uma nginyusela abantu emqeni wokukhulekelwa futhi ngithi kulungile manje lo muntu wena uyaza ngikwazi. Ha, kunjalo mfowethu Branham. Bese kuthi khona lapho uyobamba omunye umuntu othi kodwa ufunda abakubeke kulelo khadi lokukhulekelwa, ukufunda ingqondo ngempela nje kuyokwenza. Kodwa-ke ngiyothi kulungile manje kuleli sonto asizukunikeza amakhadi omkhuleko. Ngifuna wonke umuntu lapha uyisihambi ongakaze abe phakathi lapha ngaphambilini usukume. Liyabo nomoya ongcwele uyobe esephenduka ajike bese ehlukanisa ukuthi yini yonke ebikhona kubo. Liyabo ngabe kunjalo na nikubone ngandlela zombili. Oh, awu kukhona okungalungile ngalokho. Ngiyabona, yabo lapho akukho ndlela nini ningeke. Liyabo inqobo nje uma usathane engathola ukungena uyovele akwenze ukholwe noma yini. Futhi yokukhombisa wonke amaphutha enginawo futhi nginenqwaba yawo angakukhombisa wona. Ungakubheki lokho. Ngingumuntu niyabo kodwa khumbula leli zwi likaNkulunkulu liqiniso futhi ngizama ukuphila ngalo. Uma ngiphuma lapha futhi ngiqale ukwenza izinto ngokungalungile, ukungalungile ukona nokuphuza futhi kumbe ukubhema noma ukwenza izinto engalungile uze ungibizele ezantsi ngoba lokho akufanele. Ngifuna ke ukushiya izwe, ngifuna ukushiya ngaphambi kokuba lokho kwenzeke. Niyabo, angifuni ukwenza lokho kodwa inqobo nje uma ngizama ukuphila ngalokho okulungile futhi ngenze lokho okulungile. Niyabo, futhi ngizama ukuphila njengalokho umKristu efanele. Bese-ke ngithethela uNkulunkulu athathe izwi lakhe futhi angizwe ngimi ngalo. Nakuba lingibiza abangane abaningi kangaka nokuthandwa ngabantu ukwezwe nezinto ezifana nalokho futhi ngizondwe ngabaningi namahlelo ngikhahlelwe ngikhishwe lokho ngifuna ukuba neqiniso kuleli zwi. Yizwi likaNkulunkulu futhi ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngakho yizwi likaNkulunkulu futhi ngiyanitshela ukuthi unguyezu lalamuhla laphakade futhi ukuyithi manje futhi uma kuphila kukaShakespeare bekukimi kuphila kimi. Uma uShakespeare ubephila kimi bengingeyenza imisebenzi kaShakespeare na. Uma uBeethoven iye kimi bengingeyenza imisebenzi kaBeethoven na. Uma umoya kaDillinger ubukimi. Uma uJohn Dillinger ubephila kimi bengingebe nguJohn Dillinger na. Uma uBeethoven ubekimi bengiyoba nguBeethoven na. Niyabo, uma uCastro ubekimi bengiyoba nguCastro na. Niyabo, futhi uma uJesu Kristu ekimi imisebenzi yakhe bengiyoyenza ngoba nguye. Futhi akazange asho yini into efanayo ukuthi biyokwenzeka na. Niyabo, manje ubeyokwenze njani ukuba ubemi lapha uma enguye ezwe lanamuhla laphakade na. Ubeyothi ngingenza kuphela lokho ubaba ngikhombisa khona ukuba ngikwenze. Ngabe kunjalo na? Awu, ileyo ndlela akwenze ngayo izolo. Manje usenguye na, uthiwanike ngokugula na. Inkokhelo yakho isivele ikhokhiwe, nonke seniphulukisiwe vele kukuleni kwenu. Ngabe kunjalo na? Ngokuba lokho nonke uthethelelwe kodwa nimele nikwamukele. Nonke seniphulukisiwe kodwa nimele nikwamukele. Manje kufakazisa ukuthi unguye izolo lamuhla laphakade. Uma ubemi lapha ubengekwazi ukukuphulukisa hlobo nokungakholwa kwakho. Ubuyofanele ukukhole ngokufanayo nje njengoba ubuzofanele ukhole khona manje. Bekuzofanele kufane. Niyabo, isizathu imisebenzi eminingi enamandla wayengena kuyenza osukwini lwakhe ngenxa yokungakholwa kwabo. Ngabe kunjalo na? Imisebenzi eminingi enamandla angeke akwazi ukuyenza namhlanje ngenxa yokungakholwa. Manje kwakungubani lo owaye kusho kungakenzeki lokho na? UNkulunkulu. Kwakungubani lo owasho lokhu na? UNkulunkulu. Kwakungubani lo owenza lokho na? UNkulunkulu. Ubani lowo owashoyo ukuthi lalikuphi ibhere, inyamazane nezimpondo ezingamagatsha, ikaribo, zonke lezi ezinye izinto nesikhombisa, zonke lezi zinto okwenzekile na? Kwakungubani lo owasho lokho na lowo uKristu ukithi eprofetha qobo lwakhe ngathi ezembulo qobo lwakhe ukuthi unguye izolo lamuhla naphakade ubani wamise imimoya na ubani wadala izigwetshe na yena lowo owadalela u-Abrahama enqama lapho eyakhe wambiza ngoJehova Jaira lawo magama ahlangene ukuhlenga asalokhu esebenza kuye uselokhu enguJehova Jaira inkosi ingazibonela umhlatshelo manje ngomunye wenu ngifuna ubuqotho benu obujuleyo kwedlula konke manje uma ngempela nizokhola ngenhliziyo yenu yonke akuyi kubakho muntu obuthakathaka phakathi kwenu ngesikhathi lelo washi liphenduka eminye imizuzu emihlanu akuyi kubakho muntu lapha abangezukuma ngezinyawo zabo awu uma nje nizokukholwa ningakholwa na manje ake sibone manje uma ezoza ngithi futhi azembule sisekhothamisa amakhanda ethu Nkosi Jesu manje ngisize wena futhi ngizokulalela Nkosi ngakho konke ngikwaziyo ukuthi kanjani ngithethelele izono zami neziphambeko ngikhuleke egameni likaJesu amen
Now, let's take this side here,
manje ngisithathele luhlangothi lapha omunye phakathi lapha kholwa yiba nokukholwa ungangabazi umuntu ongangazi uma kungenzeka ngeke ngasho ukuthi umbono uyaphi ngidinga nje ukuba ngikoqaphele futhi uma kukwenza lokho kodwa-ke niyakwazi noma kuliqiniso noma cha kholwa nje futhi ungangabazi uma izokwenza uzokholwa yini niyabo emva kwakho konke lokho osekwenziwe namhlanje na niyabo nje yemukela ukuphulukisa kwakho niyabo thanda Nkosi manje sengithinta uJesu Kristu ngiyakholwa manje sengathi uNkulunkulu wezulu angakupha ukhulu lowo kini uKristu kunalowo osezweni manje emhlanganweni lapho esimthinta khona uya kuzibonakalisa njengowesifazane wathinta uNkulunkulu ngoKristu futhi wabuya kwabonisa izidingo zakhe ngiyabona manje ngale khoneni lapha kubukeka sengathi indoda iphatheke kabi impela qha akusiyo ngowesifazane ekhulekela indoda nendoda yikho lapha
But it's a woman, I see that that woman, it's her father, and he's dying with cancer.
Kodwa ngowesifazane ngiyabona ukuthi lowo wesifazane ngubaba wakhe futhi ubulawa ngumdlavuza.
Very seriously, the man's not here, he is in another place, it is in this country even, he's in Georgia.
Futhi uphatheke kabi kakhulu indoda ayikho lapha ikwengendawo akusilo lelizwe ngisho kuse iseGeorgia qhubekani nikhuleke nje nikhona ngenhliziyo yenu yonke manje na qhubekani nikhuleke nje niyabo
The woman's name is praying is Mrs. Jordan
Igama lesifazane okhulekayo ngukosikazi Jordan akasuye waseGeorgia ungowase North Carolina Uma kunjalo nenikazi sukuma ume ngezinyawo zakho kunjalo ngiqiniso lonke bekunguwe obuhluleka kanjalo na kulungile kulungile
You believe that he is
Uyakholwa ukuthi lowo kini mkhulu kunalowo osezweni uyakholwa ukuthi lowo buka nako kungifuthi ubene ukuqaqeshwa okukhulu ezinsukwini zakho zokuqala kumbe okunye ukuthize ngoba kubukeka sengathi ixovekile kumbe ohlobweni oluthize lomKristu uyihla kasuye umfundisi kumbe umuntu ofana nalokho abanye babantu bakini kumbe okunye na umyeni wakho nguye ngiyambona umuntu emi eduze kwakho eshumayela evangeli futhi wawusenkonzweni wayexhumene nawe kulungile nakho lapho ukhona manje ninikazi angilazi kodwa uNkulunkulu uyamazi wesifazane manje kukhona nakho ebhukwaneni lephakethe lakho idukwana noma ukuthize lapho na kulungile khona-ke la nxa usohlala phansi beka izandla zakho phezu kwalelo duku futhi ungangabazi futhi lowo okuwe mkhulu kunalowo obulala ubabayi wakho kholwa ngenhliziyo yakho yonke kuzoba njengoba ukholwa manje ngifuna ukunibuza ukuthize angimazi lowo wesifazane ngokwazi kwami leso yisikhathi sokuqala ngiqagele ukuba ngike ngimbone kodwa uhlezi lapho esimweni sokushisekela ekhuleka Kuthi yena lo uNkulunkulu owayekwazi ukuphenduka atshele owesifazane ngomopho wakhe nguNkulunkulu ofanayo olapha ekhombisa ukuthi lowo kini ulinqobile izwe. Niyakholwa na? Uma nje unokukholwa ungangabazi. Ukukhuluma ngomdlavuza, ngibona lelo thunzi limnyama futhi liphezu kwesifazane ohlezi khona lapha unomdlavuza ompimbo futhi usesimweni esibi. Futhi uke wakhulekelwa futhi zama ukwemukela ukuphulukisa kwakhe. Nkosikazi Patton, uma uzokholwa, angimazi wesifazane, kodwa uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke, ngempela into, ake ngikuchazele lokhu ozama ukukwenza, ulahlekelwe iphimbo lakho kulo, futhi uzama ukukhulekela iphimbo lakho kuba libuye. Ngabe kunjalo na, vayezelitha isandla sakho kanje, manje wesifazane uyisihambi kimi. Angimazi, niyambona na kunjalo lapho nango niyabo mkhulu lowo kuwe ukukholwa okungamthinta kunalowo osemphinjeni wakho. Niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke na? Dadewethu Larson, ngiyakwazi ngiqashe kuye, kodwa dadewethu Larson kade uye kudokotela kumbe ukuthize okunye ukuthize ulindele ukuhlinzwa. Kunjalo, kunjalo lokho na. Mkhulu lowo kuwe dadewethu Larson kunalowo osezweni. UJesu wathi ngangisihambe nangithatha nangingenisa. Enikwenze kwabancinyane balaba abancinyane bami nikwenze kimi. Oh, Baba wasezulwini yiba nomusa.
What do you think? You're up for an operation too.
Ucabangani? Ulindele ukuhlinzwa futhi. Uyisihambi kimi. Ngabe kunjalo na? Awusuyi walapha.
You know me, but I don't know you.
Uyangazi kodwa mina angikwazi. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uyakukhola lokho na? Ulindele ukuhlinzwa. Awuhlali lapha. Useduze kweBedford eSpringville, into enjenge kulapho kukhona eSpringville. Nkosikazi Patton, qaqa ngiyaxolisa bengingaqondile lokho. Nkosikazi Parker, igama lakho lelo akusilo na?
Greater is he that's in you than he that's trying to kill you.
Mkhulu lowo kini kunalowo ozama ukukubulala. Ngabe kunjalo na? Uyakhole ngenhliziyo yakho yonke na? Khona ke ungeke usakudinga ukuhlinzwa kwakho uma ukholwa. Ucabangani ngakho konke lokhu dadewethu na? Angikwazi, uyisihambi kimi. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Uyakukholwa, ngiyabonga. Nkulunkulu uzokuhlonipha lokho. UnguNkosikazi White, uvele Fort Worth eTexas, unesifo semisipha, isimo sokwethuka. Ungabi kakhulu, akusekho mathemba kuwe ngokwesayense yezibithi. Umyeni wakho unezidingo sokomoya esikhulekelayo. Unendodana lapho enenkathazo ngeqolo layo, nenkathazo yenhliziyo. Lo mfanyana amgonile ethangeni lakhe. Lo mfanyana unohlotshana lwenkulumo olukhulekelayo. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho. Mkhulu lowo kini kunalowo osezweni. Niyakukhona lokho na? Ngenhliziyo yenu yonke na? Ngayo yonke na? Manje asikhothamise makhanda ethu. Manje usehambe wakuduze indlu yonke. Usefakazisile kini ukuthi unguNkulunkulu. Mkhulu lowo kini kunalowo osezweni. Yinkosi uNkulunkulu. Manje lowo kini makabe ngowokuqala, makabe yizwi elingunxamlejuqu lalokho yisho enhliziyweni yakho njengamanje. Uma ungakwazi ngenhliziyo yakho yonke futhi ukukholwe, isifo besisemzimbeni wami sesihambile. Niyabo, angisenanhlupheko, angisenasifo. Lowo kimi mkhulu kunalowo osemzimbeni wami. Lowo osenhliziyweni yami mkhulu kunalowo osenyameni yami. Ngakho-ke lowo osenhliziyweni yami wadala amazulu nomhlaba. Inyama yami ibiyonakaliswe nguSathane, futhi sengiyithembeli lokuba umoya ongcwele ahlale phakathi kulo. Ngakho-ke Sathane, ngiyakuyala ukuba ushiye umzimba wami egameni likaJesu Kristu. Phuma kimi. Niyabo, niyakukholwa na? Manje sonke masikhuleke ngendlela yethu manje, yilowo nalowo ngenkathi nginikhulekela.
Almighty God, the creator of heavens and earth, the author
uNkulunkulu somandla mdala womzulu nomhlaba mqaliso ukuphila membuli wezimfihlo zenhliziyo wena wathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili futhi lingelahlulela ngisho imicabango yengqondo ingaleso sizathu ngenkathi izwi lenziwe inyama lalazi ukuthi babecabanga ngani njengoba wayeyibona imicabango yabo wayeyizwi nezwi lazazi izimfihlo zezinhliziyo zabo lalelo zwi liseyilo yizwi lifanayo futhi kulobu busuku siyalibona lizembula phakathi kithi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ngoba walilobo ephepheni futhi ulapha eliqinisa elikhombisa ukuthi liqinisile nakho kubekwe amaduku ebekwe lapha abantu abagulayo basezindaweni zonke ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele omkhulu okhona ukhombisa lezi zinto osho lezi zinto futhi awehluleki neze kodwa lokho okuyikho angeke wehluleke nakanye ngoba uNkulunkulu makagcobele amaduku ngobukhwele bakhe futhi aphulukise bonke abantu abagulayo ababekwe phezulu uNkulunkulu ongaphila emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili futhi angazibumbela qobo lwakhe ezinhliziyweni zezoni esihlengwe ngomusa nokukholwa futhi angakhuluma amazwi akhe uqobo ngezindebe zomuntu ofayo futhi akuqaphele kwenzeka njengoba ekwethembisile impela oh Nkosi uNkulunkulu ngicela ukuba ube nesihawu kithi futhi sengathi wonke wesilisa lowesifazane ohleziyo okhona ona noma yiluphi uhlobo lokugula kumbe ukuhlupheka futhi njengoMose waziphonsa esikhaleni ngenxa yabantu kulobu busuku ngeneka inhliziyo yami phambi kwakho Nkosi futhi ngakho konke kukholwe nginakho okukuwe ongiphe khona ngibapha khona njengoba uPetro washo esangweni elithiwa lihle nginakho ngikupha khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sukuma uhambe nendoda yayiyisishosha futhi ibutha kadaka ibizuzo embalwa kodwa besayibambile amaqakala ayo aqina yase ingene endlini kaNkulunkulu igxuma idumisa futhi ibonga uNkulunkulu unguye izolo lamuhla naphakade nabapostoli bakhe bathi engenakho ngikupha khona kwakungukukholwa futhi ngithi engenakho ngikupha lezi zithameli
In the name of Jesus Christ of Nazareth, renounce
the name of Jesus Christ of Nazareth. Yalo kuba usathane abayeke lababantu sengathi uNkulunkulu owakhingela emuva leso siphepho yilimilanga uNkulunkulu owenze imimoya namaza ukuba kunqamuke sengathi angakubona ukuthi zonke isifo siyasuswa kulababantu namandla kaKristu ayabonakaliswa empilweni yabo ngaleli hora sengathi zonke isoni singaphenduka sengathi wonke umuntu ongasondele kuwe angalungisa kuleli hora futhi sengathi kungaba njalo egameni likaJesu Kristu mina njengomelusi wenu umfowenu ngalokhu ukukholwa nginakho ngicele uNkulunkulu ukuba akubeke phezu kwenu ngikholwa ukuthi ngizokwemukela engikucelile manje uma nizokukholwa kanye nami ngokukholwa nginakho ngikunika okwaleli hora
futhi manje
egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lahla ukuhlupheka kwakho ukugula kwakho futhi uthi kukho ufanele uhambe ngoba unokukholwa kwakho kanye nokukholwa kwami namandla kaJesu Kristu okuba khona ezindaweni zonke kwakhe kulapho kuqinisekisa nokufakazisa ukuthi ulapha kuzokuphilisa ngalesi sikhathi ngiyakukholwa lokho nenekazi ulele kulolu hlaka lombhede na nakuba imisipha yakho inganjalo yonke njengoba bekubiza ngokuqina kwemithambo nezinto ungahamba uma uzazama sukuma egameni likaJesu Kristu sizeni lapho nangu ehamba anikholwa na Okay, so mani amaqakala akhe ajola ukuqina. Manje siphakamise izandla zethu futhi sibike udumo. Unkulunkulu Jehova omkhulu egameni likaJesu Kristu sizinikela kuwe ngokukhulukiswa. Amen.